our heads just a moment for prayer.
Tiweramitse mitu ya thumphindi yokha kwa pemphero.
And he called the name of the place.
Ndipo iye anatcha dzina la malowo Yehova ire. Monga bomwe ziliri kuoneka muphiri la Ambuye mpaka tsiku lino.
Our Heavenly Father, we are grateful tonight.
Patati athu akumwamba ife tili oyamikira usiku uno kukhala ndi mwayiwu wakusonkhana limodzi mu dzina la Ambuye Yesu. Kumupembedza iye mu mzimu wachiukitsiro chake.
Grateful to you for what you have already
ndipo ndife wayamikira kwambiri kwa inu chifukwa cha zomwe inu mwatichitira kale ife kudzizindikiritsa nokha mwamawu pakati pathu ndi mwachiukitsiro ndipo ziyembekezo zathu zamangidwa pamwamba kwambiri Ambuye chifukwa ife tikudziwa kuti Mulungu amene ife tikumutumikira si Mulungu wina wambiri yakale koma Mulungu wa nthawi ino amene anaukitsidwa kwa akufa ndipo watsimikizira kuti ali Mulungu yemwe anali ndi Mose ndi Abrahamu ndi atumwi onse ndipo akadali Mulungu yemweyo ndiye wathu ife tikulumikizana ndi Eddie Pronet monga iye ananena ziyembekezo zanga sizinamangidwe pachina chilichonse koma magazi a Yesu ndi chilungamo kotero ife tikukuthokozani inu chifukwa cha chitonthozo chachikulu ichi ndi chitonthozo chimene ife tili nacho Atate usiku uno ngati alipo mmodzi pano pakati pathu usiku uno amene alibe chiyembekezo chachikulu ichi mulole ili likhale ola limene chiona ndi chimodzi chachikulu chamuyaya chiti chidzalulidwe kwa iwo Atate kuti iwo adzadziwe kuti chifukwa chimene iwo anabwerera kuno pa dziko lapansi si basi kuti adzagwire ntchito ndipo ndicho chimodzi mwazifukwa ndithudi koma chifukwa chachikulu ndikudzakhala mwana wa mwamuna kapena wamkazi wa Mulungu ndipo mulole izo zitsirizike usiku uno perekani za Ambuye tidalitseni ife tsopano pamene ife tikuyanjana pozungulira mawu anu mawu anu ndi choonadi ndipo mulole mzimu woyera waukulu watenge mawu a Mulungu ndi kuwagawa iwo kwa ife monga ife tikuwasowa pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu amen mukhoza kukhala pansi ziko mwinu chifukwa cha mwayi wabweranso kachiwiri usiku uno ndikudzakumananso ndi inu anthu abwino ndi uthenga wa ulemerero uwu ife talengeza kuti tsopano mawa sunday school azibusa olumikizana ndi wogwirizana adzakhala ndi sunday school yolumikizana pomwe pano ine ndikuganiza kuti zimenezo ndi zabwino kwambiri ndipo ambiri aiwo atenga mipando kuchokera matchalichi awo ndipo ayibweretsera iyo kuno chifukwa cha anthu ndipo iyo ndithudi ndi ntchito yabwino yokhulupirika kuti anthu achite chinthucho ndifo thokoza kwa Mulungu chifukwa cha nyengo yabwino imene iye watipatsa ife iwo analosera kuti ife tikhala ndi mikuntho ndi zinthu nthawi zonse koma iye wayibweza mikunthoyo ndipo ife sitinakhale ndi vuto limodzi ndifo yamikira chifukwa cha zimenezo ndipo tsopano usiku uno tinaperekedwa ife takhala tikungokhala ndi misonkhano ya chizolowezi ya ulaliki ndipo ngati pala alendo aliwonse ali nafe ife sitinatsindike kwambiri pa ochimwa akubwera kwa Khristu ndipo ndinatenga mutu lachinayi lapitalo usiku ndipo ine sindinafike kwa iwo panobe ife tikungoyankhula za Abrahamu ndipo ife sitinafike kumutu panobe wa Yehova ire kotero ife tikuyesetsa kuti titsirize izo usiku uno ndipo ife tikudalira kuti Ambuye apulumutsa munthu aliyense wosapulumutsidwa ndi kumudzaza aliyense yemwe sanadzazidwe ndi mzimu woyera usiku uno tsopano taganizani za zimenezo mwatcheru kwenikweni pamene ife tili apa ndipo pamene ife tikuyankhula tsegulani mtima wanu kuti mzimu woyera uyankhule mkati mwanu kodi ife tikuchita chiyani pano muli monse tangoganiziraninso zimenezo kodi moyo wanu wakhala uli chiyani kodi inu mwadzera chiyani pano ndi Mulungu kodi inu muli muchikhalidwe chotero kuti Mulungu akhoza kutenga zonse zimene iye anakuyikirani inu pano kuchokera mwa inu ngati si choncho ndiye tiyeni tizikhazikitse zimenezo siku una abwenzi ndi a ine ndili ndi abwenzi ena amene akhala pano wochokera ku mpingo wanga ena a mmodzi wa matrustee ine ndikudziwa ndi awiri kapena atatu abalewo ine ndangozindikira kumene banja latsopano lakhala pano usiku uno la pama ochokera kuno kwina kwake amayendetsa mairosi 100 angapo aliwonse la Mulungu lilonse limene ine ndimayankhula uko ku Indiana ndipo bambo Wedge Evans ndi banja lawo ali pano kena pake ine sindikudziwa basi pomwe ine lero ine ndakhala ndikuphunzira pafupifupi tsiku lonse ndipo ndimakhoza kumva mawu awo kunja uko ndipo ine ndinadziwa iwo alipo mpano. Tsopano mawa pathukoloko mawa msonkhano wonse mawa madzulo udzaperekedwa kwa odwala kuwapemphero la odwala. Tsopano anthu ambiri amazitchaizo ngati msonkhano wamachiritso chabwino. Ife sitimakonda kwenikweni kutchula izo monga chomwecho chifukwa tiyeni tiutche iwo utumiki wa chikhulupiriro. Kotero ngati chikhulupiriro chathu chingakhoze kufika pamalo amenewo, iye atazindikiritsidwa pakati pathu ndi kudziwa chilichonse chimene chili mu mtima mwathu, ndipo watsimikizira izo kwa ife mwaona kuti iye ali wa moyo, ndipo watsimikizira izo mwalemba. Kodino munazindikira momwe iye anawayikira kumbuyo mawali onse ndi kukhalapo kwake kwa moyo. Mukuona. Tsopano izo zikusonyeza kuti inu simuyenera kungoganiza kuti ife tikungoyesera kunena. Dina chake chomwe chili mtundu ina wanthano ina ake chimene Baibulo ili lalonjeza ndicho choonadi. Mukuona. Tsopano mawali onse ndi oona. Tsopano ine mwina ndikhoza kusakhala ndi chikhulupiriro chokwanira kuti ndipangitse mawali onse aiwo kuchitika, koma ndithudi sindingayime monga aliyense amene anali ndi chikhulupiriro chimenecho. Enoki anali ndi chikhulupiriro chokwanira tsiku lina kuti ayende masana ndi Mulungu, ndipo anangopitirira kumayenda napita kwawo wopanda kufa. Tsopano ine ndikuganiza mpingo uyenera kubwera kuzimenezo kuchikhulupiriro chokwatulitsa. Ine mwina ndikhoza kusakhala nacho chikhulupiriro chimenecho pakali pano, koma ndithudi ine sindingati ndiyime mu njira ya wina wake yemwe anali nacho chikhulupiriro chimenecho. Kotero ife tikudalira kuti Mulungu atipatsa ife chikhulupiriro chachikulu, ndipo mawa kuti sipadzakhala munthu wofowoka wotsalira mchipinda muno pamene iwo azidzadutsa kufuna pemphero. Ife tidzangokhulupirira zimenezo, ndipo tsopano ngati tidzakhulupirire zimenezo. Tsopano ine ndazionapo zimenezo nthawi zambiri. Ine ndaonapo nthawi imene 25,000 tangoganizani tsopano osati 2500 machiritso opambana 25,000 akuchitika ndi pemphero limodzi Durban, South Africa. Lwana Nyamula ine sindikudziwa kuti ndimabvani akula angati omwe ino awiri aiwo akanakhoza kudzaza chinthu chonsechi muno kutenga zimene zinayikidwa amenemo galimoto yayikulu ya ku Britain magudumu 6 ndi 8 pa iwo. Monga choncho basi vani pambuyo pa vani akubwera kumeneko ndi zibonga ndi zikuku kapena zomwe iwo amazitcha zikuku chinthu tati ng'ono timene iwo amanyamulira nato odwala ndi kuabweretsa iwo kudutsa munkhalango, ndipo mkango nkumawatsatira iwo nkuwakwezera iwo mu mtengo, ndipo akatero nkumabwerabe ku msonkhano. Ndiyeno kungoona basi pa nsanja nyamata woyamba amene anabwera pa nsanja anali mkazi, ndipo iye anayikidwa chizindikiro Muhammadi ali ndi dontho lofiira pakati pa maso ake. Ndipo ine ndinamufunsa iye ngati amayankhula Chingerezi, ndipo iye anati pang'ono chabe. Ndipo ine ndinati ine ndikuona inu ndinu wachi Muhammadi. Iye anati inde. Ine ndinati inu mwabweranji kwa ine ngati Mkhristu, bwanji nosapita kwa wansembe wanu? Iye anati ine ndikukhulupirira kuti inu mukhoza kundithandiza ine. Ndipo ine ndinati chabwino, ine sitingakhoze kukuthandizani inu kupatula inu mutakhulupirira pa Yesu Khristu. Ndipo iye anati chabwino, ine ndayiona misonkhanoyi masuku masiku atatu ife tinali nawo pafupifupi 200,000 atakhala pamenepo pamalopo. Kotero ndiye anali atawatchingira iwo chifukwa iwo anali ali ndi nkhondo za mafuko nawonso. Ndipo ine ndinati chabwino, tsopano inu muyenera kukhulupirira pa Yesu Khristu. Ndipo ine ndinati kodi inu munayamba mwawerengapo chipangano chatsopano? Iye anati ine ndateropo. Ine ndinati kodi inu mukuganiza chiyani za uthengo umene ine ndangowupereka kumene wokhudza iye kukhala yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse? Iye anati ine ndikukhulupirira zimenezo. Ndipo ine ndinati ndiye ngati Ambuye Yesu akanakhala ali moyo lero iye akanakuchiritsani inu kale, kunena za kuzunzika kwake izo nzotetezeka kale, koma inu muyenera kukhala ndi chikhulupiriro. Ndipo ngati iye akanakhala pano iye akanadziwa yemwe inu munali, iye akanadziwa zomwe inu mwachita, iye akanadziwa zonse za inu. Inu mukukhulupirira zimenezo? Iye anati inde Bwana. Ine ndinati ngati iye ataulule zimenezo kodi inu mumukhulupirira iye ndiye? Iye adzakhala mwana wa Mulungu, ndipo anaukitsidwa kwa akufa, ndipo ndi wamoyo kuno tsopano, mzimu wake mwa ine Ndiya Kristo ena awa, iya anati, ine ndiku krubirira zimenezo. Ine ndinati, chimene inu mwadzira pano, amuna anu ndi afupi, bambo o jincha. Iye ama sunga masharubu aguda. Masabada awida apitawo, inu munali kwa dokotala. Zina lanu ndi iri, ine sindinate kuliremba. Sindinate kulinena ilo, ine ndimenera kulichura ilo. Ilo linali zina lachi Muhammadi. Iya anati, zimenezo ndizona. Ndipo ine ndinati, ndiye ndipo mamuna wanu ama digirira muholo. Iye anali atavala suti yotuwa kumanso chipewa chotuwa. Ine ndinati, dokotalayo anali ngati munthu wantali woonda, wovala magalasi akhungwa la nyanga. Iye anakupimani inu mwachikazi, ndipo anapeza kuti inu munali ndi chotupa pathumbo. Iye anati, izo ndizoona. Ine ndinati, inu mukumuvomereza Yesu ngati mpulumutsi wanu. Iye anati, Yesu Kristu akhale mpulumutsi wanga. Chotsatira chinali nyamata wang'ono wamaso otembenuzika. Ndipo iwo amango walola amishonali kuti azipita amatenga mmodzi kapena awiri kuchokera kufuko lililonse. Iwe sukanakhoza kuwagwira iwo, panalibe njira nkomwe. Kotero iwo anali ndi ma hundred ankhondo akuyesetsa kuti awagwire iwo. Ndipo iwo sakanakhoza kuchita zimenezo. Ndipo kotero ndiye nyamata wang'ono uyu wamaso opingasa. Iwo anamukhazika iye pansanja pafupifupi mtunda wa icho. Ndipo pamwamba pansanja akakombo akulu akala awo alongo inu pano amene mumakonda maluwa. Ena amaluwa akala amenewo ndi mainches 18 kudutsa achikaso oyera okongola. Ndipo anali nawo iwo. Iwo anangokhala kutchire anali ndi maluwa atakhala mozungulira. Ndipo ine ndinali kuyankhula iwo anadzamukhazika nyamatayo pamwamba. Mishonare anamukhazika iye pamwambapo. Ndipo mwana wang'onoyo anali wamaso wopingasa. Iye anali atangodya chakudya chake cha madzulo. Nthawi zina zawo zakudya zawo zimakhala zoseretsa kwambiri. Iwo anali iwo amatenga kanthenga kakang'ono ndi kusomeka mtsempha wa ng'ombe kulowa muchimene iwo amachitcha chidebe. Icho ndi kathumba kakang'ono chikopa chosokedwa pamodzi ndi kumasiya magazi otenthawo azigwera amenemo. Kenako nkukamira mkaka pang'ono menemo ndi kuzisakaniza izo zimapanga suwiti ya mtengo yokoma. Inu simungafune imodzi ya izo, si choncho inu wokondedwa. Ayi, chotero zimenezo koma iye ndizo zimene iye anakhala kudya. Ndipo maso ake ang'ona anapingasa. Ine ndinati, tsopano aliyense akukhoza kuona angadziwe chomwe chili cholakwika ndi mwanayo. Maso ake ndi opingasa. Ngati ndingakhoze kumuthandiza mwana ameneyo, ine ndinati, ndithudi, ine ndikanachita zimenezo. Koma ine sindingakhoze kuthandizira izo, chimodzimodzinso wina aliyenseyo. Ine ndinati, ngati dokotala angathe bwanji, ngati yesa angakhoze kuchita zimenezo, ndiye angakhale china chake chimene dokotalayo angayipidwe nacho mu mtima, ngati iye angakhoze kuthandiza izo. Ine ndinati, sindikuganiza kuti iwo angakhale ndi njira iliyonse yochitira pa nthawi ino. Ine ndinati, koma tsopano Ambuye akhoza kuwulula kwa ine za mwanayo. Ndipo kenako iwo nati, mwanayo bambo ake ndi amayi ake ndi awiri owonda. Izo zinali iye anali wachizulu. Ndipo iwo kawirikawiri amakhala onenepa. Ine ndinati, awa ndi amenewo akhala pomwe apa tsopano. Dzina lawo ndirakuti. Ndipo ine ndinati, ndiye mwanayo anabadwa ndi maso opingasa chifukwa amayi iwo amachokera kwa iwo amakhulupirira chikhristu chifukwa mkati mwakanyumba kakang'ono kaudzuko muli chithunzi cha khristu chinapachikidwa pa dzanja la manja la khoma. Ndipo ine ndinati, ndipo mwanayo mwansanga pamene mayiyo anamuonetsa mwanayo kwa abambo ake, iye anali wamaso opingasa. Abambo ndi amayi anayimirira kuti atsimikizire kuti izo zinali zoona. Ine ndinang'ana mbuyo paka mwanako maso ake owongoka ngati yanga. Chotero ndinati, tsopano inu mukuona Ambuye. Ine ndinati, ine sindinakhale m'mapazi teni a mwanayo. Mwanayo wachiritsidwa. Ine ndinangomutsitsa iye ndipo ndinamuyitana otsatirayo. Ndiyeno pamene iye anatero ine ndinamva phokoso Dr. Bosworth ndi Dr. N. Baxter mamanejala anga musonkhano. Iwo anali akukangana ndi wina wake. Ndipo ine kupangitsa chiphokoso choterocho, munthu uyu anali akuyesetsa kuti apite pansanja kapena akuyesetsa kuti apite pamwamba apo. Ndipo pamenepo panali madokotala angapo, madokotala azamankhwala atakhala pamenepo. Kotero dokotala uyu iye anati, iye anali kuyankhula, iye anati, ine ndikufuna kuyankhula ndi iye za mwana ameneyo. Ine ndinapotoloka ndinati, chavuta ndi chiyani adokotala? Anati, inu munadziwa bwanji kuti ndine dokotala. Ndipo ine ndinati, ndinu dokotala, ndinu munakulira ku England, ndinu dokotala wa chi British. Ndipo ndinamuza iye kumene iye anachita sukulu. Iye anati, tsopano Bambo Branham, ine ndikukhoza kumvetsa pamene kuwerenga maganizo kungakhoze kuwerenga malingaliro anga. Ine ndinati, ine sindikuwerenga maganizo anu dokotala. Ndipo iye anati, koma chimene ine sindingakhoze kumvetsa, anati, ine ndimakhulupirira kuti alipo Mulungu. Ndipo ine ndikudziwa kuti kakomboyo sangakhale pamenepo popanda Mulungu. Anati, chifukwa iye ali ndi moyo mwa iye. Iye anati, koma kodi iye ndiwogwirika? Ine ndinamukhazika mwana ameneyo pa nsanja. Ine ndinamuyeza iye. Maso ake anali wopingasa pomwe. Ndipo ndi uyu mwanayu. Tsopano ndi maso wongoka. Nchiani chachita zimenezo Bambo Branham? Ine ndinati, Yesu Kristu. Ndipo iye anati, chabwino, tsopano taonani. Iye anati, ine ndimakhulupirira Mulungu. Iye anati, koma ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu funso monga mtumiki tsopano. Kodi inu munamupepetula mwana ameneyo? Ine ndinati, Bambo, ndipo inu mukutanthauza bunge la British Medical Association limakupatsani inu chilolezo choti muchite zamankhwala. Ndipo sadziwa zambiri zakupepetula kuposa zimenezo, ngati kupepetula kungawongole maso a ana. Inu muyenera kukhala mukuchita kupepetula. Mukuona? Ndipo iye anati, chabwino, ndiwuzeni ine chimene chachita zimenezo. Ine ndinati, Yesu Kristu. Iye anati, taonani, anati, ine ndikukhulupirira. Ine ndinati, Mulungu amakhala mukakombo ameneyo. Ndipo Bambo Bosworth anati, tsopano, inu muyambitsa chipolowe pano, chifukwa iwo anali ndi tsankho nawonso kumeneko, inu mukudziwa. Ndipo kotero ine ndinati, inu mukuti ndiye nkhondo ya fuko. Ine ndinati, inu muyambitsa chipolowe tsopano, musachite zimenezo. Ine ndinati, inu mukutenga nthawi yochuluka kwambiri ya mwana ameneyo. Ndipo ine ndinati, apa pali chimene inu muyenera kuchita. Mwanayo anali atayimirira pamenepo. Inu mumuyike iye pa nsanja. Chikhulupiriro chake chomwe ndi chikhulupiriro cha mayiyo, kumuza iye zimenezo. Chamuchiritsa mwanayo. Maso ake anapingatsidwa pamenepo. Iye sana ndikhudze konse ine, kapena kukhalapo ndizungulira ine, kapena china chilichonse. Ine sindinamuyang'ane nkomwe ndikumuona mwanayo. Ndinayang'ana mbuyo kwa osonkhana, ndinaona masomphenya. Ndinanena chimene iwo anali. Ndipo ndinang'ana mbuyo maso a mwanayo anali atawongoka. Ndipo iye anadzayenda pansi pa choyankhulira chachikulu icho. Iye anati, ine ndikumuvomereza Yesu Khristu ngati mpulumutsi wanga. Mukuona? Pamene ine ndinali kuchoka ku Durban, iye analimphira pa mpanda kumene ambiri pafupifupi 10. Anthu 20,000 anali kunja uko kuti atsanzike. Ndipo kapena ndikuchoka osati Durban, ine ndikupepesa Johannesburg. Ndipo iye analimphira panja. Ndipo anadzandigwira ine mchiuno monga chonchi. Ndipo anandiuza ine kuti iye anali atasiya ntchito yake munzinda, ndipo akutembenukira ku ntchito ya umishonari ngati mishonari wa zamankhwala kwa anthu. Ndipo pamene iye anali kuyankhula ndi ine, iye anayamba kuyankhula malilime ena. Pamene iye anali kuyankhula ndi ine, izonzona dokotala wa mankhwala angirikani. Wotsatira kumusi uko kunali nyamata wang'ono, kapena nyamata wang'ono. Iye, ine sindikhala nayo nthawi yoti ndipite muzimenezo. Ndizo yanali chomwecho. Iye yankayenera kuti aziyenda ndi manja ake ndi mapazi chomwecho. Iwo anali ndi unyolo atauzinga pakosi pake ngati galu. Ndipo ine ndinati, mayi inu munthu wosauka uyo, ngati aliyense angakhoze kumuthandiza iye ndipo nkusiya kumachita zimenezo, iye angakhale munthu wa mtima wankhanza kwambiri. Ine ndinati, ndithudi tsopano, ine sindingathe kumuchiza iye, aliyense akudziwa zimenezo. Ine sindingakhoze kumuchiritsa iye. Ine ndikhoza kungonena ngati Ambuye ati andisonyeze ine zomwe zinachitika, kapena chimene chinayambitsa zimenezo, kapena china chake, chifukwa machiritso anagulidwa kale. Tsopano ine ndikufuna anthu inu pano amene mukudwala kuti muzindikire zimenezo. Machiritso anagulidwa kale, inu munachiritsidwa kale. Ndikusowa chabe kwa chikhulupiriro. Zinthu zonse ndi zotheka kwa iwo amene akhulupirira. Inu muyenera kungokhulupirira izo tsopano. Ndipo kotero ndiye ife tikupeza kuti wang'ono uyu munthu uyu apa. Ine ndinati, mubweretseni iye kuno. Ndipo iwo anali akumutsogolera iye pogwiritsa ntchito unyolo. Ndipo iye anaganiza, tsopano nthawi zina mitundu imafuna kuwachitira zisudzo alendo. Ndipo iwo amapina pang'ono, inu mukudziwa, kavinidwe kakang'ono kafuko. kuti atenge makobidi kuchokera kwa alendo odzacheza. Ndipo iye ankaganiza ine ndimafuna kuti iye avine mnyamatayo sanali bwino ngakhale maganizo. Ndipo iye ine sindikanakhoza kunena izi mugulu losakanikirana ili chifukwa iwo sankamvala zovala. Inu mukudziwa akazi awo amuna ndipo onse ali maliseche kotero iwo basi mwina mwake chirundu kapena china chake koma iye anali pamanja ndi mapazi ake. Ndipo izo zinali zoyipa basi kotero ndiye ine iwo anamugwira iye ndi unyolo monga choncho ndipo anamubweretsa iye pamwambapo anali nawo pakhosi pake akumutsogolera iye ndipo iye anali kuyesetsa kumati aba 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 ine ndinayesetsa kumupangitsa iye kuti amvetse kuti izo sizomwe ine ndimafuna. Ine wotanthauzira chizulu ine ndinati tsopano ndinani mawuwo muuzeni iye kuti ayime nji ndikungokhulupirira. Ndipo iye anayang'ana mwamba pa ine monga choncho ndipo ine ndinati tsopano mnyamatayo ndi iye wakhala ali mwanjira imeneyo kuyambira ali kamunthu kakang'ono kwambiri. Ine ndinati chimene iye ali kwenikweni chimene iye akuchiganizira tsopano ndi mchimwene wake. Mchimwene wake wina anali atakwera pa galu wachikasu kapena mbuzi iye anaponyedwa. Ndipo ine ndinati iye anadzilumalitsa yekha iye amayendera ndodo ziwiri. Ndipo ine ndinati tsopano ine ndikuona mnyamatayo wachiritsidwa iye wataya ndodo zachezo. Pa nthawi imeneyo zinatengera maminiti 20 kuti iwo akhale chete. Mnyamatayo anali atakhala pafupifupi midalada itatu ya mzinda kunja uko kumusi mwanjira imeneyo. Apa iye akubwera ali ndi ndodo mwamba m'manja mwake akungothamanga mwamphamvu momwe iye akanamapitira iye anachiritsidwa kumusi uko pamene wotanthauzira wachizuluja wotanthauzira 15 osiyanasiyana atayima pamenepo. Iwo kanene mawu umayenera kudikirira mpaka iwo atapita kudutsa motanthauzira. Apa iye akubwera ali ndi ndodo pamutu pake monga choncho iye anachiritsidwa. Ndipo kenako ine ndinayang'ana pozungulira ndiye ine ndinazindikira kachiwiri ndikuyang'ana pa iye ine ndinamuona iye atayimirira ndilo masomphenyawo palibe chimene chingaletse zimenezo. Ayi izo zatsirizidwa kale pamenepo mwaona ndikungoyembekezera mawu. Tsopano penyani lolemba likubwerali ine ndikhala ndi zaka 55 zakubadwa ndi tsiku langa lobadwa. Ndipo ine ndakhala ndikuona masomphenya kuyambira ndili mnyamata wang'ono ine sindinayambe ndawaona amodzi iwo akulephera. Ndipo ine ndimufunsa aliyense ngati iwo anayamba aonapo amodzi amene anayamba anenedwapo anayamba alepherapo iwo sangakhoze kulephera ndi mulungu. Kotero ndiye ine ndinaziona izo ndiye ine ndinaganiza apa pali mwayi wanga tsopano kuti nditenge kuti nditenge kuyitonera kugwa kwanga. Ndipo ine ndinamuona iye atayimirira ine ndinadziwa kuti iye akanachiritsidwa pamenepo chifukwa mwaona izo zinaonetsedwa kale izo ziyenera kukhala mwanjira imeneyo. Ndi zomwe masomphenyawo ananena ndizo ndendende zomwe zili zolondola. Ndiyangati akudziwa kuti zinthu zimenezo ndizoona izi kuti alendo aone izo nzoona. Ayi palibe kulephera kwa izo mulungu nthawi zonse amazipanga izo kulondola. Ine ndinaganiza iyi ndi nthawi yanga yoyitanira kuguwa. Ine ndinati tsopano nyamata uyu apa ine sindingakhoze kumuchiritsa iye koma ngati mphamvu ya mulungu yandionetsa ine masomphenya ndiye iye achiritsidwa tsopano. Tsopano ngati iye sachiritsidwa ndiye ine ndineneneri wabodza koma ngati iye achiritsidwe ndiyangati ino kunja uko muti mumulandire Khristu ngati mpulumutsi wanu. Uko kunali ine ndikuganiza uko kunali achi Muhammad 10,000 kumeneko. Ine ndinangoyankhula masiku pang'ono izo zisanachitike kwa munthu waluntha anati chikho chodalitsika chimenecho. Inu mukudziwa iwo anachokera kwa Medi Opezia akale iwo samasintha kapena kusintha inu simungakhoze kumusintha mmodzi wa anyamata amenewo. Kotero ndipo apo iwo anali atakhala pamenepo mmodzi wa akazi achi Muhammad anali atangomulandira kumene Khristu. Ndipo izo zinawakopa iwo ndipo mwana wa mwamuna wa Mahatma Gandhi anali kumeneko. Chotero apo panali mnyamata uyu ndipo kotero ine ndinati imirira pamapazi ako Yesu Khristu wakuchiritsa iwe chabwino yanesera kuti azipita ugugugu monga choncho. Ine ndinayenda ndikukatenga unyolo m'manja mwanga ine ndinati imirira Yesu Khristu wakuchiritsa iwe. Tsopano apa pali Baibulo ndipo ngati inu nonse mukudziwa ndiye zomwe zachitika mausiku angapo apitawa ine sindingayerekeze kunena chilichonse chomwe chingakhale cholakwika mu izi. Kumeneko nyamata ameneyo anali kusautsika monga choncho, anayenda msana wake ukugwedezeka kulowa mkati ngati kavalo wogwedezeka. Manja ndi mapazi ake, manja ake anali olimba basi monga mapazi ake chifukwa chakuyenda. Kwa nthawi yoyamba moyo wake anayima pa mapazi ake, misonzi imagwera kuchokera pa mimba pake pakuda monga choncho imangoyenderera pansi. Chomwecho osati kokha iye anachiritsidwa koma anayamba kumaganiza bwinobwino. Mukuona, ine ndinaona, ine ndinati tsopano kwa inu nonse amene muti mukhulupirire, mutakhulupirira tsopano pamene ine ndikupemphera. Ine ndikufuna kuti ndidziwe kuti ndiyangati pano. Ine ndinati amulandire Khristu ngati mpulumutsi, ndipo panaoneka ngati nyanja. Ndipo iwo analembetsa mbadwa za mabulangete 30,000 amene sankadziwa kusiyanitsa kwa dzanja la manja ndi la manzere. Anabwera kwa Khristu. Ine ndikukumbukira ndikuyankhula kwa Aquinas osati Galilitali, ndiyeno ine ndikukumbukira munthu amene anandidzoza ine mu mpingo wa Missionary Baptist, yemwe nthawi zonse ankandiseka. Ine ndinati zomwe bap chimene inu mumachitcha kutentheka, maona chapindulira mioyo yambiri kwa Khristu moola limodzi kuposa 10,000 amadola omwe mpingo wa Baptist waika mamishonari kumeneko. Kodife tinawapeza chiani iwo cha kumeneko atayikidwa ngati mkristu monga chonchi, ndipo anajamula fano mkono mwawo ngati amoya. Amoya amatanthoza mphamvu yosaoneka ngati mphepo, ngati iye angalephere uyu sangalephere, ndiyo mphamvu ya izo. Ndipo pamenepo ine ndinaona mbadwa za mabulangeti 30,000 zikupereka moyo wawo kwa Khristu. Ndikumapita kumafuko kunja uko zikumawatengera abwenzi awo enawo kwa Khristu. Ndipo ine ndinapanga pemphero limodzi la gulu lonsero. Ndipo pafupifupi maola folo kuchokera pamenepo, Sydney Smith, meya wa Durban, Sydney Smith, meya wa Durban, South Africa, anandiyimbira ine foni chimene panali mkazi yemwe anali atamwalira usiku wa dzana. Ndipo ndinayitanidwa kuti ndipemphere. Ndipo iye anali pa msonkhano wa moyo. Ndipo kotero ndiye ameneyo anali wachibale wa Sydney Smith. Ndipo iye anali yense atakondowezeka. Ndiyeno pamene izi iye anati, pita pa zenera lako ndipo ukaone. Akutsika pansi munsewu, ndipo apo amabwera mavani akulu amenewo atangounjikidwa modzaza. Ndipo mbadwa zonse zinali mabede amenewo ndi machira mawa umenewo zinali zikuyenda kumbuyo kwake. Ndi manja awo mwamba zikulira zikuimba chinenero chawo kungokhulupirira. Zinthu zonse ndi zotheka. Ndipo panalibe msonkhondo pakati pawo, mzere pambuyo pa mzere akubwera kumatsikira kumeneko. Magalimoto akupita monga choncho, ndipo apolisi woperekeza ndi njinga za moto zinkenera kumathamanga paliponse monga choncho kungokhulupirira. Tsopano ngati mbadwa za mabulangete zomwe sizimadziwa kusiyanitsa kwa kumanja ndi kumanzere zikanakhoza kuvomereza zimenezo, nanga bwanji ife? Mukuona inu mukudziwa chifukwa chake iwo sanadzazidwepo ndi mtundu uliwonse wa chiphunzitso. Mukuona ife takhalapo ndi aliyense doctor akuti ndi akuti akuti ndikutengeka, wina uyu akuti ndikuwerenga maganizo, uyu akuti palibe kanthu kwa izo, uyu akuti ndingerekezi. Iwe sumadziwa choti ukhulupirire. Ndi chifukwa chake zimakhala zovuta, malo ovuta kwambiri kuti ukhale ndi misonkhano ya machiritso ndi mu USA ukonkulondola. Kumeneko iwo, kumeneko iwo samadziwa kanthu za izo, iwo sanamvepo kalikonse. Iwo ukawawuza iwo, iwo amakhala ngati mwana, iwo amavomereza izo ndi kuzikhulupirira izo. Akatero amakhala akupita. Ambuye atithandize ife tsopano, tsopano nthawi imodzi yokha kuti tipemphere. Ife sitingakhoze kupemphera kochuluka, ndicho chinthu chimodzi Bible linati. Ine ndikanafuna kuti amuna azipemphera paliponse atakweza manja oyera mwamba. Tirandireni ife Ambuye muchiyanjano chanu pano, pamene ife tikudzipereka tokha kwa inu, chiyanjano cha mawu anu, pakuti inu ndinu mawu. Ife tikupempha mu dzina la Yesu, yankhulani kwa mitima. Amen. Ife tinamusi Abrahamu usiku atamu. Ife tinayamba ndi iye. Ndipo uko mu mutu wa 22 wa Genesis. Mene iye anali akumperega mwana wake kayo. Choyimira cha Mulungu akumperega mwana wake. Ife tinayambira kumbuyo kumeneko. Tinabwereranso kuti tidzamutengenso iye kachiwiri. Moyo wake. Ndipo ife sitinachoge kwa izo panobe. Ife tinamusi iye usiku ata. Chapo fufubi mutu wa 16. Papena wa 17, ine ndi kukhulupirira, mutu wa 15, ndi pamene ife tinamusiyira iye. Ndipo ife tiyesetsa kuti timalizitse zimenezo siku uno chifukwa ndili ndi uthenga wa machiritso a uzimu basi Ambuye akalola wa mawa madzulo. Ndipo tsopano mbusa aliyense akuyitanidwa, mudzabweretse osonkhana anu. Mudzabwere kuno ndi kudzayima nawo iwo kwa pemphero. Tsopano ife tikuzindikira kuti nthawi zina Yesu ankachita zinthu. Ndiwe iye nthawi zina amachita zinthu. Inu mukuti ndi chifukwa chiyani ndiye kuti iye amaloleza zinthu zimenezi mbale Branham. Ndi chifukwa chiyani iye amaloleza zinthu zimenezi kuti zikhalepo. Nthawi zina izo zimachitika kuti ziyese chikhulupiriro chanu nthawi zambiri. Ife ndipo iye amachita zinthu mwachilendo. Bwanji iye samangoyenda ndi kunena kuti ine ndine ichi ndipo ine ndine icho. Iye sanachita zimenezo kuyamba ndi kuyamba. Mwaona iye amachita zimenezo kuti ayese chikhulupiriro chanu. Taonani, ansembe ankaganiza kuti mwina mwake iye akanabwera kudzayankhula kwa Kayafa, wansembe wankulu. Koma kodi iye anabadwa motani? Mukhola. Ndipo anakanidwa mwantheradi ndi anthu ake omwe ndi zipembedzo zake za masiku amenewo. Tsopano ife tikupeza nthawi ina Yesu akuyankhula. Ine ndikungofuna kuona chobwereza chimodzi chaching'ono apa chimene ine ndikufuna kuti ndipange. Yesu ali ndi gulu lalikulu lomuzungulira iye. Ndipo izo zikuoneka ngati pali wochuluka kwambiri. Kotero penyani zimene iye ananena. Kupatula inu mutadya thupi la mwana wa munthu ndi kumwa magazi ake, inu mulibe moyo. Tsopano, kodi inu mukuganiza kuti dokotala wazamankhwala kapena munthu aliyense waluntha? Akanaganiza chiyani pamene Yohana amva za munthu yemwe anali ndi dzina lakukhala mwana wapathengo ndipo wochuluka ngati chigawenga kwa anthu a tsiku limenero, kuyimirira ndi kupanga chobwereza monga chomwecho? Pokhapokha inu mutadya thupi langa ndi kumwa magazi anga. Bwanji wakanati munthu ameneyo ndi mthakati wa munthu. Bwanji mayi kumwa magazi a munthu ndi kudya mnofu wake? Osonkhana inu, chokani kwa munthu wopenga woteroyo. Iye sanazifotokoze konse zimenezo. Iye sanazifotokoze konse zimenezo. Iye sankasowa kuti afotokoze zimenezo. Kukonkulondola yankangofuna kuti aone kuti iwo anali ndi chikhulupiriro cha mtundu wanji. Mukuona inu ngati iwe ukukhulupirira, iwe ukukhulupirira. Ine sindikusamala zimene aliyense akunena. Ngati ndidapempherera anthu 5,000 usiku uno ndipo 5,000 onsewo kufa usiku uno, mawa ine ndingakhale ndikupempherera odwala. Mukuona ndi zomwe Mulungu amanena, ndi zomwe zimafunikira, si zomwe anthu amachita. Mugona, ndipo Mulungu ye yanati, ndipo pokhapokha inu mutadya mnofu wa mwana wa munthu ndi kumwa magazi ake, inu mulibe mmoyo mwa inu. Chabwino mayi anthu amenewo, gulu laluntha lija, bwanji, bwanji, iwo anati, chokani kwa munthu ameneyo, iye ndi wamisala, iye ndi munthu wakuthengo, bwanji, iye ndi mthakati wa munthu, kudya thupi la munthu ameneyo. Tsopano iye sanazifotokoze konse zimenezo. Tsopano iye anali nawo alaliko odzozedwa 70 limodzi ndi iye. Yankaganiza kuti iye anali ndi gulu laling'ono kwambiri kumeneko. Gulu la anthu linamuchokera iye. Potero iye anali ndi atumiki odzozedwa atakhala pamenepo amene iye ankawatumiza kunja 70 a iwo. Iye anati, kodi inu mudzanena chiyani pamene inu mudzamuone mwana wa munthu akubwera kumwamba kumene iye anachokerako? Tsopano iye sanazifotokoze konse zimenezo. Ndipo alalika amenewo anati, munthu uyu kubwera kumwamba kumene iye anachokerako? Bwanji, ife tikumudziwa iye. Ife tikuwadziwa amayi ake. Ife takhalako kukhola kumene iye anabadwira. Ife tinaona bedi imene iye anagonekedwamo. Ife timawedza ndi iye. Ife timagona kunja kuno pa magombe ndi iye. Ndipo mwana wa munthu uyu kukwera kumene iye anachokera? Iye anachokera ku Betelehemu. Kodi izi zikupita kuti? Izo ndizotichulukira kwambiri ife. Ndipo iwo anachoka kwa iye. Iye sanazifotokoze konse zimenezo. Iye sanatero. Iye sankasowa kuti afotokoze kalikonse. Mulungu samasowa kuti afotokoze kalikonse. Iye ndi Mulungu. Yamangochita izo. Chifukwa iye analonjeza izo. Iye sama zifotokoza izo. Iye 12 wake okha anatsalira ndipo iye anabororoka ndipo anayangʼana pa iwo anati ine ndasankha 12 ainu ndipo mmodzi wa inu ndingerekezi. Iye anati kodi inu mukufuna kupita inunso? Kenako Petro ananena mawu akulu amenewo ndikwandani ife tingapite kwa Ambuye pakuti ife tiotsimikiza kuti inu muli nawo mawu amoyo. Iwo anali atawaona iwo momveka bwino akutsimikiziridwa zilibe kanthu zomwe ansembe ankanena zomwe wina aliyense ananena. Iwo ankadziwa apo pomwe kuti iye anali nawo mawu amoyo anati inu muli nawo mawu amoyo. Ndipo tsopano ife tikuzindikira zilibe kanthu zomwe inawo anachita momwe iwo anachokerapo wophunzira amenewo anakonzedweratu iwo anadzozedweratu kumoyo wamuyaya. Ayi iwo sakanakukhoza kufotokoza izo. Iwo sakanakukhoza kufotokoza izo mochuluka kuposa momwe iwo ena onse akanachitira. Koma munali china chake mwa iwo chimene choyimira chija kumwamba lingaliro limene Mulungu anali nalo la iwo asanayikidwe maziko a dziko lapansi. Anali atadzionetsera okha apa ndipo iwo anali olumikizana ndi Mulungu ndipo anali otsimikiza kuti limenelo linali lonjezo la Mulungu lotsimikizidwa ndipo palibe chimene chiti chisinthe izo kwa iwo ndicho chenicheni. Chikristu chenicheni. Lero anthu ali china chake mwadongosolo monga iwo analili masiku pamene ophunzira anali pa nyanja ndipo siku ina kunadzana mombe ndipo apo panalibe kanthu ziyembekezo zonse zinali zitapita kuti iwo adzapulumutsidwa konse ndipo anamuona iye akubwera akuyenda pa madzi. Tsopano ngalawa yawo inadzaza madzi ndipo matanga anasweka ndipo zobalasira zinali zitapita ndipo iwo anali akugwirana wina ndi mzake akukuwa ndipo iwo anayangʼana kunja uko ndipo anamuona iye akubwera akuyenda pa madzi ndipo anachita mantha ndi iye. Chiyembekezo chawo chokhacho ndipo iwo ankachita mantha ndi chinthu chokhacho chimene chikanawapulumutsa iwo. Ngati icho sichili chithunzi choona lero kachiwiri iwo iwo ankaganiza kuti izo zinkoneka zipukupuku. Inu mukudziwa iwo anati iwo analira chifukwa cha mantha ndi mzimu. Izo zinkaoneka ngati zauzimu kwambiri ndicho chinthu chomwecho chimene chilipo lero. Koma ngati inu mutangochita monga iwo anachitira pamene iwo analira iwo anamva liwu lija likubwera musaope ayi ndi ine musachite mantha khalani olimbika mtima. Ndipo ngati inu mutangoyangʼana mawu alonjezo a tsiku lino inu mudzamva liwu lomwelo likuyankhula kudzera mmawu ndi ine. Ine ndinalonjeza kudzachita izi masiku otsiriza musaope ayi musachite mantha muyike chidaliro chanu mwa ine mwana wa Mulungu yemwe iye ali khulupirirani izo tsopano. Ife tinamusiya Abrahamu mukukhalapo kwa Elohimu usiku wa thawu umene iye ife tinamubweretsa iye kudutsa mumalonjezo ndipo tsopano lonjezo lotsiriza kusanachitike kudza kwa mwana ife tikupeza kuti munthu anabwera pamenepo atavala ngati munthu akudya ngati munthu akuyankhula ngati munthu ndipo Abrahamu anayangʼana pa iye ndipo anamutcha iye Elohimu. Elohimu awiri anali atapita ku Sodomu kukalalikira kumusi kumeneko ndipo ife tinafanizira chochitika chimenecho ndi lero. Inu nonse mukuyikumbukira nkhaniyo pamene ife tinayisiyira iyo mangwiro basi chinthu chomwecho monga Yesu ananeneratu kuti icho chikanadzakhala kuti monga zinali masiku a Sodomu chinthu chomwecho chikukhala m'malo omwewo sikuno. Ndipo ngati lero ine ndinali nditakhala pamenepo ndipo ine ndinali kudabwa ndipo ine ndinadabwa zonse za izi iwo anamva chivomezi china chikuchitika kumusi uko ndipo iwo anati kugwereza mayiko kachiwiri ndipo ine ndinaganiza ichi ndi chiyani. Inu mukudziwa izo zinachitika lachisanu labwino. Inu mukudziwa zaka 1900 zapitazo pa lachisanu labwino mpingo unamukana Yesu Khristu ndipo chivomezi chinagwereza dziko lapansi lonse ndipo iwo amukana iye kachiwiri mu mʼbale wa Laodikaya monga Baibulo linati iwo akanadzachita anali naye iye kunja. Ndipo kusuntha kwa zipembedzo uku kwabungwe la mipingo ndi ndendende zimene iwo akuchita iwo akutaya ziphunzitso zawo zonse za uvangeli ndi zinthu awiri angayende bwanji limodzi pokhapokha iwo atagwirizana. Chabwino inu simungakhoze kuchita zimenezo izo sizingagwire ntchito ndi akhristu enieni iwo sadzachita ndita konse icho ayi bwana mkhristu wobadwa mwatsopano sadzapita konse mu msampha wonga umenewo izo zili ngati kuyika bakha mu khola Iwa madziwa kuti ye walunjika kwa kapedwa. Inu simudza mufikitsa konse ye muzimenezo. Kotero ishe mkristu wenweni wobado matsopano adza kala kutali ndi zimenezo. Sopano Abraham anali atayima pamenepo ndi kumaya nkhula ndi mwamuna yemwe anali atatembenuzira msana wake ku ihema kumene Sara anali. Ndipo Abraham, zina la Abraham, tsiku limodzi kapena awiri izo zisanachitike, linali Abraham ndi Sarai. Ndipo tsopano ndi Sara kwa Abrahamu. Ndipo iye anamutcha Abrahamu mu dzina lake la utate la unsembe. Abrahamu ali kuti Sara kalonga mkazi wako. Iye anati yali muhema kumbuyo kwanu. Iye anati ine ndidza kuchezerani inu molingana ndi lonjezo nthawi ya moyo mwakuyankhula kwina mwezi wina. Ndipo ine ndidza kuchezerani inu monga ine ndalonjezera. Anakhala akudikirira kwa zaka 25 tsopano pa mwana wolonjezedwa uyu osadzandima kwa kusakhulupirira pa mawu a Mulungu koma anali yamphamvu akupereka matamando kwa Mulungu. Yenyani izi tsopano ndiyeno Sara mkati mwa hema ngati tinga zike izo mukanenedwe kamunsewu anakhala ngati anasekera pa mkono wake anati ine mkazi wachikulire wa zaka 90 zakubadwa ndipo kukhala ndi chisangalalo ndi mbuye wanga mamuna wanga iye kunja uko zaka 100 zakubadwa anasiya kukhala ngati mamuna ndi mkazi zaka zambiri. Ndipo munthuyo anatembenuzira msana wake kuchihema anati ndi chifukwa chiyani Sara anakayikira zimenezo kuonena mu mtima mwake zinthu zimenezi mukuona. Ndipo mwanjira imeneyo Abrahamu anazindikira yemwe anali kuyankhula ndi iye uyo anali Elohimu ndendende. Chizindikiro chake chinatsimikizira chodzinenera chake. Anati ine ndidza kuchezerani inu chifukwa chiyani iye anati ine. Kodi iye anamutcha bwanji iye Abrahamu pamene iye anali mmodzi yemwe anamupatsa iye dzinalo mu chipipiritso osati mukukhalapo kwa munthu kusonyeza ndendende zomwe zikanati zidzachitike. Mpatseni iye ulamuliro wake wotsimikiziridwa ndi mawu olonjezedwa kuti munthuyu yemwe anali kuyankhula kwa iye anali Mulungu Elohim. Sopano ife tikupeza mwa Hebri mutu wa folo ndi ndimi ya 12 monga ine ndabwereza izo kawiri kale mausiku angapo apitawa kuti Baibulo linati mawu a Mulungu amazindikira malingaliro amene ali mu mtima zisinsi za mu mtima. Ndipo pamene Yesu anakhoza kuyangʼana pawo sonkhana ndi kuzindikira malingaliro awo ndipo anamuwuza mkazi amuna amene iye anakhala nawo ndipo anamuwuza Natanieli kumene iye anali uko kunali kutsimikizira kuti iye anali Mesiya uja Mulungu Emanuele chifukwa iye anali mawu. Umo ndi momwe aneneri ankakhalira. Aneneri ankatengedwa ngati a Mulungu. Inu mukumvetsa zimenezo. Yesu ananena chomwecho iye mwini anati inu mungakhoze bwanji kunditsutsa ine pamene inu mukuwatcha iwo amene mawu a Mulungu amadza kwa iwo. Inu mumawatcha iwo a Mulungu. Ndipo momwe inu mukunditsutsira ine pamene ine ndikuti ine ndine mwana wa Mulungu. Ndipo ngati ine sindikuchita ntchito za Atate anga ndiye musakhulupirire zimenezo. Iye anali mawu otsimikiziridwa a Mulungu ambadwa umenewo. Tsopano ngati iye akanabwera ndi chizindikiro cha Mose icho sichikanakhoza kugwira ntchito. Ngati Mose akanabwera ndi chizindikiro cha Nowa icho sichinaloseredwe izo kwa tsiku limenelo. Ndipo azibusa onse awa ndi za theology ndi masukulu apa mwamba ndi masukulu ndi atumiki ophunzira zomwe zili zabwino ife sili kutsutsana nazo izo koma umenewo suthenga wa ulali. Izo zinali za tsiku lolunda lija kudzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo. Iye analonjeza zinthu izi ine ndaziwerenga izo mobwerezabwereza kuchokera mu mawu ndendende monga izo zinali nthawiyo. Iye anati izo zidzakhala kachiwiri ine ndikhoza kumangiriza izo ndilemba lililonse mu Baibulo ndikukusonyezani inu kuti izo ndi choonadi. Tsopano zodzinenera zake pamenepo zinatsimikiziridwa pamene iye ananena yemwe Sara zimene iye anachita kumbuyo kwa iye. Tsopano zindikirani iye analonjeza mwezi wa mawa yadzakhala ndi pakati malingana ndi nthawi ya moyo. Iye anatero. Tsopano zindikirani njira ya Abrahamu inali choyimira cha mbewu ya chifumu. Tsopano ngati inu mungazindikire Abrahamu lonjezo linali kwa iye ndi kwa ana ake apambuyo pake. Ndiyeno ana ake anali choyamba mbewu ya chibadwa ndipo kenako mbewu ya chifumu yomwe inali Khristu mbewu yoyamba yomwe inali mwakugonana kunadza Isake Koma po banda kugonana, kunadza bwera Yesu, mbeu ya chifumu. Tsopano zimenezo, magazi, maona, ife timapulumutsidwa pa magazi. Ndipo po banda kukhetsedwa kwa magazi, palibe chikhululukiro. Zindikirani, Yesu sanali Myuda, Yesu sanali wa mitundu, Yesu anali Mulungu. Iye sanali, iye sakanakhoza kukhala Myuda, kapena wa mitundu. Taonani, chachimuna, chimatulutsa moyo wa magazi, womwe uli khungu la magazi, nyongolotsi, ima kala mukungu la magazi. Ine ndikumakumvani anthu inu pano ambira inu. Ine ndinali kuyenda mozungulira tsiku lina ndikuyang'ana anu, alimi anu, ndipo inu muli ndi nkhuku. Tsopano nkhuku ikhoza kuyikira dzira. Mayi wachikulire mbalame akhoza kuyikira dzira. Koma ngati iye sanakhale ndi mwamuna ameneyo, iye sadzaswa konse. Komabe yakhoza kuyikira dzira pakuti dzira limakhala mumu mwankazi, koma magazi ndi moyo zimakhala magazi. Chotero chomwecho moyo wake unali moyo wolengedwa wopatsidwa moyo kuchokera kwa mwamuna wina. Ndiyeno dziralo silinali Maria, chifukwa ngati dziralo linali Maria monga momwe ati Protestant ambiri amakhulupirira ndi Akatolika nawonso kuti dzira linali Maria. Tsopano ndi linali dzira la Maria kumupanga iye munthu. Ayi, ngati khungu la magazi linali Mulungu, chomwe chonso dzira linali la Mulungu. Chifukwa Maria sakanakhoza kulibweretsa dzira limenero pansi. Inu mukudziwa, inu mukumvetsa zomwe ine ndikuzikamba. Iye sakanakhoza kuchita zimenezo popanda zogirigisha. Chotero ndi ndikugirigisha. Kodi inu mukumupangitsa Mulungu kuchita chiyani ndiye kukhala kugonana kachiwiri? Mugona? Chotero ziwiri zonse dzira ndi khungu la magazi zinali Mulungu. Amen. Ndizo mukhulupirira zimenezo, ndipo inu mudzakhala ndi chikhulupiriro choyenda kumapita mtsogolo. Ife sitinapulumutsidwe ndi magazi a Chiyuda kapena ndi magazi a mitundu. Ife timapulumutsidwa ndi magazi a Mulungu iye mwini, khungu la magazi lolengedwa. Monga ine ndinanena, mutenge mbalame za kholo zakale izi. Ikubwera nthawi ya masika. Ine ndinali kuzindikira tsiku lina momwe izo zimatengera udzu ndi kupita mwamba ndi kukapanga zisa zawo. Tsopano iyo ikhoza kufika pamwamba apo ndi kukapanga chisa, ndi kukayika chisa chodzaza ndi mazira, ndi kukakhalira pa iwo, ndi kuwafungatira iwo, ndi kukhala wokhulupirika kwambiri kwa mazira amenewo mpaka iye yamakhoza kusauka kwambiri osatha kuwuluka kuchoka pa chisacho kuti akazipezere china chake choti adye. Koma ngati iye sanakumane ndi mbalame yayimuna, iwo sadzaswa konse, iwo samakhala chonde. Inu mukudziwa zimenezo. Iwo adzakhala muchisacho ndi kuvunda. Ndipo umo ndi momwe ina ya mipingo yathu imachitira. Ife tangokhala ndi chisa chodzaza ndi mazira ovunda. Iwo alibe chikhulupiriro cha Abrahamu. Ndi nthawi yokonza chisa ndi kuyamba kubwerera kukhudzana. Osati ndi bungwe lina, seminari ina ya za theology, koma kulumikizana ndi mwamunayo Khristu Yesu, yemwe amabweretsa chonde ku mzimu wa moyo umene uli mwa inu. Iye ndi mmodzi yemwe amakupangitsani inu kukhulupirira izo. Konzani chisacho ndipo muyambirenso kachiwiri. Inu mumawasisita iwo pansana ndi kuwatengera iwo mkati ndi kuwapanga iwo madikoni, ndipo anakwatirapo kafolo kapena kafaivi ndi chilichonse. Dziko liti lomwe ife tikubwerako muli monse. Atumizeni iwo ku seminare ndi kubayamo ena amankhwala oyimitsira mitembowo ndi kuwabweretsanso iwo. Ndipo kuno tsiku lina pakuyerekeza zinasonyeza kuti 99% alali ya chiprotestanti mufuko lonsero samakhulupirira zakudza kwa chiwiri kwenikweni kwa Khristu. 87% amakana kubadwa kwa namwali. Taganizani za zimenezo, mchiani ana anthu ati akakumane nacho kutaliko. Mulungu tibwezeretseni ife kuchikhulupiriro kachiwiri chimene chinaperekedwa kamodzi kwa oyera. Abrahamu penyani njira yake pamene iye akubwera, yanayimiridwa ndendende ndi mpingo. Zonse zimene Abrahamu anachita zili ife taupenya mpingo. Ngati ife tikanakhala ndi sabata kapena awiri pano kuti tikhale pano, ine ndikanakhoza kukusonyezani inu sitepe ndi sitepe. Mpingo wapanga njira yomweyo. Chizindikiro chotsiriza chinali Mulungu. Mawu olonjezedwa akuyankhula kwa iye muthupira umunthu. Lonjezo lotsiriza dziko la mitundu lisanaonongedwe yomwe linali Sodomu ndi Gomora. Sobano taganizani Abrahamu kale analipo Mulungu anali ataonekera kwa iye muzizindikiro zambiri ndi kuwala ndi maonekedwe ndi zizindikiro koma Mulungu anali asanabwere kwa iye monga munthu ndi kuyankhula ndi liwu lomzidega monga munthu wokhalapo kuchokera mwa munthu wokhalapo ndipo kumbukirani lonjezo tsopano lakonzekera kuti likwaniritsidwe Sodomu awotchedwa uthenga wotsiriza uli mkati ndipo apo pakupita mpingo wachizolowezi chipembedzo cha mpingo kani uko kukupita Billy Graham wamakono kumusuko kuti awatulutse iwo uko kuli mpingo osankhidwa wosati mu Sodomu woyitanidwa utuluke kulekanitsidwa iwo amupeza mtumiki zindikirani gulu la Abrahamu linalandira uthenga ndipo tsopano chinali chiyani chimenecho Mulungu yemwe anakhala kuyankhula ndi iye nthawi yonseyo muzophiphiritsa ndi maonekedwe ndi chilichonse anabwerapo pomwe ndipo tsopano yakudzionetsera yekha pomwe pano muthupira munthu ndipo akuzindikira lingaliro lomwe linali mu mtima wa Sara kumbuyo kwa iye ndipo Abrahamu anati ndi Elohimu mmodzi wokwanira mu zonseyo kumbukirani mwansanga zidachitika zimenezo Sodomu anawotchedwa taganizani za zimenezo mpingo ukhoza kukhala ukulandira chizindikiro chake chotsiriza mwaona tatero inu mwafuula inu munalungamitsidwa ndi Rutha kuyeretsedwa ndi Wezire nthawi yopambana kufuula kusangalala kuyankhula malilime kutanthauzira kwa malilime machiritso a uzimu koma ife tili kuti tsopano Mulungu akuyankhula pakati pathu pomwe kupyolera mwa ife momveka timodzimodzi monga momwe iye anachitira pamenepo ndipo iye analonjeza kuti adzachita zimenezo ndicho chinthucho sichina chake chimene ife tinapanga Baibulo linanena chomwecho Yesu anati iye akanadzachita izo kudzipanga yekha kachiwiri zindikirani ndipo mwansanga zitachitika izi Abrahamu anachonderera malomaloti ndipo iye anati ngati iye angakhoze kukapeza ngakhale anthu 10 iye akanati awapulumutse iwo koma iye sanakhoze ngakhale kuwapeza amenewo atumiki kumusuko iwo anawakana atumiki monga kadzutsa wa Billy Graham pamene iye anali mu mzinda wathu mu Louisville, Kentucky ine ndinali pakadzutsa wake iye anati ine ndimapita mu mzinda iye anati ine iye ananyamula Baibulo iye ndi wokhulupirira wamkulu mu Baibulo iye anati ine ndimapita mu mzinda ndipo ndikukakhala ndi msonkhano ine ndikukhala ndi wotembenuka 30,000 kapena zigamulo iye anati ndipo ine ndikudzabwerera miyezi 6 kuchokera pamenepo ine sindingathe kukapeza sate ndipo iye anati Paulo anapita mu mzinda ndipo anatembenuza mmodzi ndipo pamene iye anabwererako chaka chotsatira wotembenukayo anali atatembenuza wotembenuka kuchulukitsa otembenuka mpaka iye anali ndi 100 a wotembenuka mwa mmodzi ameneyo iye anati tsopano chavuta ndi chiyani iye anati inu gulu la alaliki aulesi iye anati inu mumakhala ndi mapazi anu ali pamwamba pa desiki ndipo sapita uko ndikukawachezera anthu amenewo tsopano kodi ndine ndani munthu osaphunzira ngati ine kuti ndizitsutsana ndi mvangeli wamkulu koma ine ndikanakonda ndikananena mawu amodzi kwa iye pile mlaliki amene anatenga wotembenuka wa Paulo mukuona chinali chifukwa chakuti Paulo anamutengera iye mwakuyamwa okwanira kuti Khristu anabwera mwa iye ndipo iye anali moto wa moyo mpaka pansi kukukhalapo kwa moyo osati kusuntha kwina kwa luntha kapena wojoina wina kapena kutenga cholemba china chisainidwe kapena kulonjeza kuti iye abwera kuchalichi mutengereni iye ku ubatizo wa mzimu woyera ndipo mukatero yadzatero yadzakhala pa moto yadzabala ana iwe ungachite bwanji zimenezo pamene iye wosabala iye sangakhoze kukhala ndi ana pokhapokha iye atakhala nawo moyo iye mwini ndipo ndiyo njira yokhayo imene chilichonse chingakhoze kudzilengezanso chokha ndi mwanyongolotsi ndipo nyongolotsi ndi mzimu woyera umene unali mwa Khristu uli mwa wokhulupirira tsopano ife tikuzindikira chizindikiro chotsiriza cha Mulungu kwa Abrahamu kwenikweni chinali Mulungu mawu kumbukirani Mulungu mawu analonjezedwa amene anali atalonjezedwa kwa iye nthawi yonseyi anayankhula kwa iye muthupira munthu mwamuna atayima pamenepo akuyankhula ndi iye kuzindikira malingaliro amene anali mu mtima wa Sara ndipo iye kumbuyo kuseri kwa iye muhema chimenecho chinali chizindikiro chotsiriza zindikirani tsopano yanali ataonekera kale kwa iye muzophiphiritsa zambiri ndi zina zotero monga kuwala ndi moto ndi zina zotero anaonekera kwa iye koma tsopano zindikirani ndipo nthawi yomweyo ine ndikufuna kuti inu muzindikire chimene chinachitika kwa banja lakale tsopano ine ndikuyembekeza inu simundiwerengera ine ngati wosadalirika ndipo ngati inu simukhulupirira izi ingozisiyani izo zokha basi mwaona koma ine ndikungofuna kuti ndikuuzeni inu chimene ine ndikuganiza chinachitika kodi inu munazindikira tsopano momwe Sara adzakhalire ndi mwana uyu tsopano iye ndi wa usinkhu wa zaka 100 tsopano wina akuti chabwino izo zinali zosiyana ndi iye Baibulo linati chiberekero chake chinali chakufa ndipo Baibulo linati iwo onse anali ogonja bwino mu usinkhu koma iye akuchita kwa Sara ndi Abrahamu akubwera chakumeneko monga momwe iye analonjezera kudzachita kwa mbewu yawo ndipo iye anachita izo ine ndikhoza kutsimikizira zimenezo ndendende basi masitepe omwe Abrahamu anatenga tsopano tayang'anani pamene iye ali pano tsopano pamene mulunguyu anabwera ndipo anayankhula kwa iye muthupira wa munthu anadzizindikiritsa yekha kwa iye nthawi yomweyo tsopano kodi Sara adzakhala bwanji ndi mwana ameneyu tsopano Abrahamu anali adakhala ndi mkaziyo ndipo mwina mwake iye anali iwo anati thupi lake linali ngati lakufa baibulo linati ilo linali thupi lake tsopano lafa mimba ya Sara yafa koma iye sanadzandime komabe iye anakhulupirira izo tsopano penyani ngati Sara ine ndili mwa omvetsera osakanikirana ndipo inu mundikhululukire ine alongo ndipo inu mumamvetsera kwa dokotala wanu ndipo ndine mʼbale wanu koma tsopano zindikirani Sara ali ndi zaka 90 ndi wokalamba kwambiri kuti apite mukubereka mtima umenewo sukanapirira izo inu mukudziwa zimenezo ndipo chinthu china misempha yake yamkaka inali itauma iwo analibe mabotolo athanzi ndi aukhondo masiku amenewo mwaona amayenera kukhala mayi wonyowa zindikirani wotero kodi iye achita motani zimenezo iye akhala bwanji ndi mwana uyu mimba yake yafa iye wafa muthupi lake iye mwini ndipo Abrahamu anafa inu mukudziwa chimene iye anachita iye anawasintha iwo iye anawabwerezetsanso iwo kukhala mnyamata ndi mtsikana ine ndikhoza kutsimikizira zimenezo iye anawapanga iwo kukhala mnyamata ndi mtsikana anawabwezeretsanso iwo kukhala achichepere oh ndi lonjezo lodabwitsa bwanji inu mukuti oh mbale Branham chabwino ingodikirani miniti yokha musati ingogwiritsitsani izi zikhoza kupereka pang'ono pokha kwa azamalamulo koma ine ndikufuna inu muone izi tsopano kwa miniti yokha tsopano ife tikungophunzitsa monga phunziro la sande sukulu pa izi iye anawasandutsa iwo kukhala mnyamata ndi mtsikana kachiwiri pafupifupi zaka 20 zakubadwa Abrahamu tsopano taonani iye wakalamba ndevu zake zikulendewera pansi thupi lake linali ngati lakufa mikono yake yaing'ono yakale yonyeka Sara shawero yaing'ono paphewa lake ndi kachipewa kakang'ono kwambiri agogo akazi yang'ono akugwedezeka poyenda ndi ndodo ine ndikhoza kuona mawa wotsatira bwanji Abrahamu ali ndi mthumbira yaikulu kumsana kwake tsitsi loyera likugwera pansi ndipo Sara anati Abrahamu wokondedwa bwanji zako ndevu zako zada bwanji Sara maso okongolawo akuwala monga momwe iwo amachitira nthawi zonse masaya ako ali ndi duwa mwa iwo zuwa lisanalowe usiku wotsatira iye anali atabwerera kwa mtsikana ndipo iye anali kwa mnyamata inu mukuti zankutu mbale Branham oh inde izo zinali nazonso onani tsopano lonjezo lodabwitsa ndi choyimira cha mbewu yachifumu ya Abrahamu ikubwera mwansanga kumbukirani kodi ilo ndi lonjezo inde ife tidzasinthidwa iwo anasinthidwa kukhala mnyamata ndi mtsikana kungosonyeza ndendende zomwe mpingo mbewu yachifumu iti idzachitiridwe inu mukuti kodi limenelo ndi lonjezo Atesalonika woyamba 4:17 lipenga la Mulungu lidzawomba ndipo ife tidzasinthidwa mukamphindi mukuthwani makwadiso kukwatulidira mwamba limodzi chifukwa chiyani thupi lake matupi awo ankeyenera kusinthidwa kuti alandire mwana ndipo matupi athu achivundi oyipa adzayenera kuti adzasinthidwe kuti adzalandire mwana chifukwa ife tidzakwatulidira mwamba ife tidzayenera kudzakhala thupi losiyana ndi ili pakuti ife tidzakwatulidira mumlengalenga kuti tikakomane naye iye amen palibe kulondola basi ndi malemba inu mukuona Iwa anasinthidwa ngati ife tidza kumane konse ndi Ambuye mu mlengalenga, ife sitingakhoze kukumana naye iye ndi mtundu uwu wa thupi, chifukwa ndife omangidwa pa dziko lapansi. Koma ife tidzalandira limodzi, haleluya, limene liti lidzapite mwamba mu mkwatulo, ndipo gawo lokongola la izo zili pafupi kwambiri. Ife tikuona zizindikiro zonse zikukhala molondola. Sipatenga nthawi yayitali tsopano, limodzi la mawa uwu padzakhala kusintha. Mukuona, koma kumbukirani, izo zidzangobwera kwa mbewu yachifumu imeneyo yokha. Kubwera kwa Yesu kudzakhala kwa chinsinsi kwambiri. Anthu ena onse sadzadziwa kanthu za zimenezo. Kodi inu mukudziwa iwo mwina mwake sadzakhala ambiri monga izo zinakhalira masiku anowa pamene miyoyo 8 inapulumutsidwa ndi madzi, chomwe chonso zidzachitika mukudza kwa mwana wa munthu. Kwalala ndilo chipata, ndipo njirayo ndiyobabatiza. Koma ochepa iwo adzakhala amene ati adzayipeze iyo. Inu mukuti padzakhala mamiliyoni kumeneko, eya monse. Se kudutsa mibado owomboledwa ndi thudi, koma malo okwatulidwirawo pamene ife tayima tsopano. Kodi ndi chiyani chidzachitike limodzi la masiku amenewa? Iwadzanena kuti tsopano inu mukudziwa ife tili pano mu nthawi yachisautso. Ine ndimaganiza kuti mpingo oyenera udzakwatulidwe nthawi yachisautso isanafike. Icho ndichoonadi. Osati mpingo mkwatibwi, mpingo ukudutsa mu nthawi yachisautso, koma osati mkwatibwi. Ayi bwana, iye wawomboledwa, iye alibe kanthu koti ayeretsedwe nako. Iye ndi wangwiro kale, mzimu woyera wabwera mwa iye, ndipo wadzamuyeretsa iye, ndipo wadzachotsa zonyansa zonse ndi uve wa mdziko. Ndipo iye akuwakhulupirira mawu amenewo, ndipo wadzakhala gawo la iwo mukumkulondola. Wopanda mzimu woyera palibe chochita, ndi mkwatibwi akutuluka mu mpingo. Ndipo pamenepo iye amene amatchedwa wotsalira wa mbewu ya mkazi akusiyidwa kuti adutse mu nthawi yachisautso. Inu mukudziwa nthawi ina pambuyo pa malemba onse, Yesaya, Malaki 3 ndi Yesaya 40 akulosera zakudza kwa Yohane Mbatizi. Yohane anabwera basi ndende mu mzere ndi malemba amenewo. Ndipo ngakhale wophunzira anabwera kwa Yesu ndipo anati, ndi chifukwa chiyani alembi malemba amanena kuti Eliya ayenera kubwera poyamba? Iye anati, iye anabwera kale, ndipo inu simunadziwe izo. Iye wabwera, ndipo iwo anamuchitira iye ndende basi zomwe izo zimeyenera kudzachita, ndipo inu simunazidziwe izo. Tsopano ilo likhoza kukhala limodzi la masiku awa, inu mukhoza kunena kuti nanga bwanji mkwatulo? Iwo wadutsa kale, ndipo inu simunadziwe izo. Padzakhala awiri pabedi, modzi adzatengedwa, modzi adzasiyidwa. Inu mukudziwa alipo pafupifupi 100 angapo anthu omwe amasowa pa dziko lapansi tsiku lililonse mulimonse. Inu mukudziwa iwo sangakhoze kuzifotokoza izo. Ndipo tangoganizani za zimenezo zachisoni kuti anthu azidzapitirira kumalalikira ndi kumakhulupirira kuti iwo akupulumutsidwa. Ndipo Nowa analowa mu chombo, ndipo chitseko chinatsekedwa kumbuyo kwake ndi dzanja la Mulungu. Dzuwa linatuluka ndipo linakalowa masiku 7 chilichonse chisanachitike. Ndipo anthu anapitirira kumalalikira, kupitirirabe kumaseka ndi china chilichonse, osadziwa kuti chifundo chawo chokha chimene iwo anakhala nacho chinatsekedwa kwa iwo. Taganizani atumiki adzakhala kuphunzitsidwabe alaliki ndi kumawakhazikitsa iwo ndi zinthu monga izo zikuchitika. Mpingo ukupitirirabe, ndipo wopanda chifundo kwa thunthu, wopanda kanthu kudulidwa kwa thunthu, mkwatulo wapita. Siyeni iye amene ali wodetsedwa akhale chiyipirebe. Lemba limanena zimenezo, anabwera kale ndipo inu simunadziwe izo. Taganizani za zimenezo sikuna abwenzi, ndipo penyani zimene zikuchitika. Palibe kalikonse mdziko kamene kanga kutonthozeni inu tsopano, koma mawu a Mulungu. Mukuona palibe chiyembekezo china, fuko lanu palibe pena paliponse. Ife tadyedwa ndi mbozi mpaka kumapeto, inu mukudziwa zimenezo. Chikomini si chadya nyongolotsi chinthucho. Izo ziyenera kukhala mwanjira imeneyo. Inu simudzadziretsa izo. Bible linati izo zikanadzakhala mwanjira imeneyo, kotero inu simudzazilepheretsa izo basi. Ndizo zonse, konzekerani mkwatulo, ndicho chinthu chokhacho choti muchite. Atesalonika woyamba 4:17 ananena kuti ife tidzasinthidwa monga Abrahamu anachitira ndi kutengerera mwamba thupi losinthika. Tsopano Abrahamu matupi awo akale ankayenera kusinthidwa, chomwechonso anthu adzayenera kusinthidwa kuti akwaniritse lonjezo. Ife tidzayenera kusinthidwa. Tsopano inu mukuti matupi akale awa. Ine ndikufuna kuti ine ndinali kuyankhula ku kiwanisi kuno nthawi ina kalero ndipo dokotala anatuluka pambuyo pake ndipo iye anati Bambo Branham anati ine ndimayamikira kuyankhula kwanu koma anati inu mukudziwa ine sindingakhulupirire kuti chilichonse pokhapokha izo zidatsimikiziridwa mwa sayansi zakubadwa kwa namwali kuja ndi zinthu monga zimenezo ndiza kukhala Mulungu. Ine ndinati chabwino inu simudzamukhulupirira konse iye chifukwa inu simungakhoze kutsimikizira Mulungu mwa sayansi. Inu muyanera kumukhulupirira iye mwachikhulupiriro. Iye anati chabwino ine sindimakhulupirira chilichonse chomwe sichili sayansi. Ine ndinati kodi ndinu mwamuna wokwatira? Iye anati inde bwana. Ine ndinati kodi inu mumamukonda mkazi wanu? Iye anati ine ndithudi ndimatero. Ine ndinati mwa sayansi ndionetseni ine chomwe chikondi chili ndiye. Ine ndikufuna kugula china ngati inu mungakhoze kundiuza ine kogulitsira mankhwala kumene amagulitsa icho. Ine ndikuchifunadi icho. Ine ndinati, ine, mwaona, chintu chopweka basi. Ine ndinati, ine ndikufunsa ninu funso. Tsopano apa, kodi ife tinabangidwa kuchokera ku fumbi la dziko lapansi? Iye anati, inde bwana. Ine ndinati, ife timalandira fumbi limenero pakudya chakudya chimene chimachokera ku nthaka ndipo icho ndi moyo wa zomera ndi zina zotero. Inu mukuona, inu mukhoza kukhala moyo ndi chinthu chakufa chokha, mukuona? Ngati inu mukhala moyo china chake chiyenera kufa kuti inu mukhoze kukhala moyo mwathupi. Ngati inu mukudya mbatata, yo inafa. Ngati mukudya ng'ombe, ng'ombe yo inafa. Ngati mukudya nkhumba, nkhumba yo inafa. Ngati mukudya zamasamba, izo zinafa. Ndi mtundu wa moyo. Ndipo inu mumangokhala moyo mwachibadwa mwa ndi chinthu china chake chakufa. Zinthu zakufa, tsopano izo sizikungokhala nkulingalira mzanga kuti inu mungakhoze kokha kukhala wamuyaya ndi chinthu china chake chimene chinakuferani inu. Khristu anafa, inde anauka kachiwiri kuti adzatsimikizire umulungu wake. Zindikirani tsopano. Ine ndinati dokotala, ngati ine ndidya chakudya ndiye nthawi iliyonse imene ine ndikudya chakudya icho chimalowa mthupi langa ndipo icho chimapanga makhungu amagazi. Iye anati ukonkulondola. Ndiye nthawi iliyonse imene ine ndidya ine ndimakonzanso moyo wanga. Iye anati ndikokulondola makhungu atsopano amagazi. Ine ndinati ine ndikufuna ndikufunseni inu china chake ndiye. Pamene ine ndinali ndi zaka 16 ine ndimadya chimanga ndi nyemba ndi mpatata ndi nyama monga momwe ine ndikuchitira tsopano. Ndipo nthawi iliyonse ine ndikadya ine ndimakula ndi wamphamvu. Ndiyeno pamene ndinafika pafupi usinkhu wa zaka 22 munthu aliyense zilibe kanthu momwe iwe umadyera. Momwe umadyera bwino iwe umakhala ukukalamba ndi kumafokera. Tsopano ngati ndikutsanulira madzi kuchokera mukapu iyi kuthira mu iyi ndipo nkuthira theka yodzaza ndiyeno nkumangopitiriza kumathira nditatha kudzadzitsa theka kudzaza ndipo malo momakwera mwamba iwo nkumapita pansi. Nditsimikizireni ine mwa sayansi momwe izo zimachitikira. Mukuona zimakhala bwanji kuti ine ndikudya chakudya chomwecho ndikukonzanso moyo wanga tsiku lililonse molingana ndi zimatsimikizira masayansi zikutsimikizira kuti ine ndikukonzanso moyo wanga pamene ine ndikutenga makhungu atsopano amagazi mtundu omwewo amagazi umene ine ndinatenga pamene ine ndinali ndi zaka 16 zakubadwa. Koma zimatheka bwanji zimenezo? Ine ndinafika pafupi 20 chakuti ndi china chake ndiye zilibe kanthu kuti ndikudya zochuluka bwanji. Ine ndikutsikira pansi kukalamba ndikukalamba ndikupitirirapo ndikumangotsikira pansi nthawi zonse malo mondidzaza ine monga izo zinachitira pamenepo. Tsopano izo zikundigwetsera ine pansi kumeneko ndikukoza zokumana ndicho chimene icho chili. Koma Mulungu anapanga chithunzi ndipo iye anakupezani inu pamene inu munali pafupi usinkhu wa zaka 20 ndi china chake ngati palibe chomwe sichinasokonezeke monga nyamata wang'ono wolumala wakhalapayo. Izo zili ngati a pesi la chimanga linayambapo ndipo china chake chinadzagona pa ilo ndikulipangitsa ilo kumera mokhota. Ngati mungakhoze kusuntha chinthu chokhota chija chimene chinachipangitsa icho kuchita zimenezo pesiro lidzaongoka. Yayenera kutero ndizo zonse. Zindikirani ngati palibe chosokoneza icho ndi zimenezo pamenepo
Dwana wabwino wangono, nyemata wabwino wangono.
Inu, ndiamu na anu, muda ima pamozi. Adamu wama kono ndi Eva, yambi na pachiyambi. Mulunga nati, ndi ao bamenepo. Tupano infa iwe, iwe watatide iwo. Iwe ukoza, kuyamba kuatenga iwo. Koma iwe sunga koze kuatenga iwo kwa tuntu. Mpaka ine, ndida itana. Tupano, ndi chiani chimenecho. Ndi kitunzi, kiosa tukidwa. Oh my. Mugona, dizo ndende zimene ya anachita kwa Sara ndi Abrahamu. Ya anachotsapo ukalamba. Ukalamba, ndi izindikiro cha imfa. Ndipo sikudzakhala zizindikiro za imfa kumwamba. Maona, kukumbukira konse kwa imfa kudzachotsedwapo. Ndipo sikudzakhalako ukalamba. Ife tonse, tidzakhala chichepere. Ndi chithunzi chabe chimene Mulungu anajambula mu nyamata wanu. Ndipo tsopano Mulungu anatenga, ndipo anamukhazika Abrahamu ndi Sara kubwerera usinkhu wabwino wachinyamata umenewo kachiwiri. Kotero, ndi ife pamenepo. Ndipo mboni wina umwe ine ndikufuna ndikuonetseni inu tsopano. Ine ne sinditero, ine ndikumvera kuti izo sizikuyenda bwino kwambiri. Ine ndikungoyenera kutero. Inu simukukhulupirira zimenezo. Chabwino, ndiloleni ine ndikufunseni inu. Ndiloleni ine ndikuonetseni inu china chake. Ndiloleni ine ndikusonyezeni inu kuti iwo anachita izo. Sopano penyani, tanganani kumene iwo anali pamapu, pamene Mulungu anaonekera kwa iwo, kuntunda uko pafupi ndi Sodomu, mwansanga pambuyo pake anayenda ulendo pafupi mamayirosi 300, mapita ku Gerari, umenewo ndi ulendo wautali ndithu kwa mamuna ndi mkazi wokalamba, apa pali bambo wachikulire uyu tsopano ndevu zake zikulendewera pansi, ali pa ndodo yake, apa pali agogo akazi, nomukudziwa, anavala chipewa chaching'ono, akunjenjemera kumbuyo kwake. Akupanga masitepe ama inches 4 kapena 5 amene iye akupita ndiyeno vuto lake linali amene iwo anakafika ku Gerari kumeneko kunali Abimeleki mfumu inali kufunafuna wokondedwa ndipo akazi abwino onse awo amene iye anali nawo kumeneko atsikana ati Filisiti amene iye anamuona Sara yana mukonda iye ankafuna kuti amupange iye akhale mkazi wake ndikulondola uko mbale, Baibulo, lili ngati kalata ya chikondi. Iwe umeyenera kuliwerenga pakati pa mizere. Kuona chomwe ilo likutanthauza. Mulungu anati, iye anazibisa izo kwa maso a nzeru ndi alunta. Ndipo anazilula izo kwa makanda amene akanati aphunzire. Amene ine ndili kunja ku mishoni, mkazi wanga amandilembera ine kalata. Ndipo ine ndimamukonda iye, ndipo iye amandikonda ine. Ndipo iye amati, wokondedwa bewu. Usiku uno, ine... Ndango wagoneka kumene ana. Ine ndinagwira ntchito lero. Ine ndikuona zomwe iye akuwerenga. Zomwe iye akulemba. Koma onani ine ndimamukonda iye kwambiri. Ine ndikhoza kuwerenga kumene pakati pa mizere. Ine ndikudziwa zimene iye akunena. Iye samaso akuti achite kundiuza ine. Ine ndikudziwa chifukwa ine ndimakhoza kuwerenga pakati pa mizere. Umo ndimene zimakhalira ndi Mulungu. Pamene osati kuyesetsa kuwerenga ku newspaper ina, kayimidwe kena kafiyoloje, koma kugwa mu chikondi ndi iye. Kukhala pansi ndi kumutengera iye kwenikweni mu mtima wako. Chikondi cha Mulungu chikutsanulidwa mu mtima wawo. Mwanzi moera, ndiye kuyamba kuwerenga Baibulo, ndipo iwe, umadzaliona ilo, likubwera pakati pa mizere. Maona, iwe umadziwa, chimene iye akunena. Iye, sana nene konse inzo momvega mau, Yesu, anaoya mikatate, chifuka chakuti iye anali atabisira zinthu zimenezo pa maso pa nzeru ndi alunta. Sopano, palibe winari Yesu amene anga werenge makala atankazi wanga, monga chomwecho. Chifuka ine, ndima mukonda iye, mwanjira imeneyo, maona. Ndipo umo ndimomwe iye ama ndilembera ine. Umo ndimomwe Mulungu ama lembera kwa inu. Izo zili pakati pa mizere. Iwe ukuzuwerenga izo. Aba yali tsopano Sara ndithudi anapita kumusuko. Kodinu mungalingalira gogo akazi yang'ono inu mukudziwa. Ndipo atsikana onse okongola amenewo kumusuko mugulu la Filisiti. Dziko la Gerari. Ndipo apa pali Abimeleki pamenepo iye ndi mfumu ya chichepere. Yoneka bwino. Ndipo iye akufuna kuti azipezere wokondedwa. Kotero iye akuyangana pozungulira ponse. Iwo ndi okongola ndi chilichonse. Koma iye akuona gogo akubwera inu mukudziwa akunjenjemera amanjenje akubwera pamenepo. Iye anati ndi amene ine ndimawayembekezera. Ndiye iye. Anati, ndipo Abrahamu anati, ine ndikukupempha iwe Sara, uonetsere kukoma mtima uku kwa ine. Ndiwe wokongola pokuyang'ana. Iwe ukudziwa.
anati pamene ukafike kumeneko iwe ukati ine ndine mchimwene wako ndipo ine ndikanena kuti ndiwe mlongo wanga chifukwa ngati sudero iwe akandipha ine ndikukutenga iwe mwaona sizimatheka kukhala ndi akazi awiri nthawi imodzi nthawi imeneyo mwaona kotero ndiye ife iye sakanakukhoza kukhala ndi amuna awiri kani pa nthawi imodzi limodzi la masiku awa ine ndidzalalikira pa zimenezo ndiyewe ukuyankhula za mbewu ya 70 kukondoweza china chake inu mudikirire mpaka izi zitadzatulukira chiyani chiyani sopano kumbukirani ndiye ife tikupeza kuti pamene tinaona izo zikubwera agogo akazi achikulire monga choncho Abimeleki anagwa muchikondi ndi iye ndipo anapita ndipo anakamutenga iye kuti akhale mkazi wake taganizani za zimenezo mwaona pamene iye anawasandutsa iwo kubwerera mbuyo ndithudi yanke yenera kutero baibulo ili kalata yachikondi ndi china chake chimene mulungu amatilembera ife iye wazibisa izo kwa maso anzeru ndi alunta ndipo iye adzazulula izo kwa makanda omwe angaphunzire iye amabisa iye anabisa kudza kwake iye anamubisa yesu kwa afarisi ophunzira aja alemba ife tilibe chilichonse ngati iwo lero zilibe kanthu momwe iwo analili ophunzira iwo sanamuzindikire iye iye anabisidwa Baibulo linati iye anali ndipo inu mukudziwa Baibulo linati azibusa tsiku lino akanadzabisidwa mwanjira yomweyo amutu amalingaliro apamwamba wokonda zosangalatsa kuposa kukonda mulungu wokuswa chigwirizano onenera zabodza osadzigwira ndi onyoza amene akulondola okhala ndi aa inu mukuti ndiwachikominisi ayi ayi akukhala nawo maonekedwe awo mulungu koma kumakana mphamvu yake kwawotere chokaniko mwaona uko kulondola uwu ndiwo mtundu umene umapita nyumba ndi nyumba ndi kutsogolera akazi ophusa olemedwa ndi zilakolako zosiyanasiyana zinazotero zindikirani tsopano ife tikumupeza Abrahamu kumusiko ndipo Abimeleki anafika anati ndi mmodzi amene ine ndimamuyembekezera nthawi zonsezi kotero iye anali ndi atsikana ake kuti abwere kudzamutenga iye ndi kumutengera iye kunja uko ndipo o mwina mwake kumukonza iye zonse ndi kumupanga iye kuoneka ngati mfumukazi ya mtundu wina ndipo siku umenewo ine ndikufuna inu muzindikira pa chisomo cha mulungu kwa mneneri wake izi zikhoza kutsamwitsa pang'ono pokha koma ndi choonadi zilibe kanthu momwe izo zikuonekera inu muyang'ane pa izi zomwe baibulo linanena tsopano ine ndikukhoza kumuona Abimeleki yakuganiza mawa ine ndimukwatira mtsikana wokongola wa chiheberi uyu ndipo iye ali mzipinda zauko tsopano ndipo adzakazi anga kumukonza iye ndikulikongoletsa tsitsi lake ndikuzikonza zonse tsopano kodi inu mungalingalire mkazi wachikulire wa usinkhu wa zaka 90 akudzikonzekeretsa monga choncho kuti akwatiwe ndi mfumu wachichepere kotero ife tikupeza pamene iwo akumukonza mtsikana wokongola wa chiheberi uyu ndipo iye akusamba ndikugona pansi ndikutambasula mapazi ake atatha kunena mapemphero ake ndipo anagona anati oh my tsopano kodi inu mungalingalira Abrahamu akuchita chinyengo choterocho mwamuna yemwe ananena chinthu chonga icho chokhudza mkazi wake kunena za munthu wa mantha Abrahamu anachita zimenezo ndipo apo iye wakhala kunja uko tsopano atatha kuchita chinthu chonga chimenecho zindikirani ndipo Abimeleki usiku umenewo ambuye anaonekera kwa iye muloto ndipo anati ndiwe basi uli ngati munthu wakufa anati iwe watenga mkazi wa mamuna wina iye anati ambuye inu mukudziwa kukhulupirika kwa mtima wanga anati ine iye anandiuza ine ameneyo anali wake mchimwene wake ndipo iye anandiuza ine kuti uyo anali mlongo wake iye anati ine ndikudziwa kukhulupirika kwa mtima wako ndi chifukwa chake ndakuletsa iwe kuti usandichimwire ine mukuona koma uyo mwamuna wake ndi mneneri wanga yang'anani pa chisomo chake kwa mneneri wake ngakhale iye anali mukulakwitsa mukuona anati iye ndi mneneri wanga ine sindimva mapemphero ako iwo pite ukamubwezere mkazi wake ndipo ukamulole iye akakupempherere iwe ngati sutero fukwa lako lonse lapita chiperekero chilichonse chinali chitatsekedwa taganizani za zimenezo ndizo ndendende zimene iye ananena ndipo Abimeleki anali munthu wabwino ndipo ankamuopa mulungu inde bwana koma inu mukuona chimene chisomo cha mulungu chimachita apo panali mneneri wake kunja uko yemwe anamupereka mkazi wake kuti akwatiwe kwa mamuna wina komabe akuyembekezera lonjezo la mwanayo ndizinthu monga zimenezo ndipo chisomo cha Mulungu chimakhala ndi mawu amenewo mosalabadira chomwezo zili kukonkulondola mwamuna wake ndi mneneri wanga ndipo ine sindimva pemphero lako zilibe kanthu momwe ulili wolungama ndi momwe ulili wabwino ndi momwe iwe ulili wanzeru kupatula ngati iye atakupempherera iwe ndiwe munthu wakufa chotero iye anatenga ndipo anakamubwezera Sara, oh my, ndiye Isaka anabwera poonekera, tsopano potseka, mwansanga tsopano, ine ndikufuna kuti ndikupezereni inu china chake. Isaka anabwera poonekera, ndipo zitatero, lonjezo linakwaniritsidwa. Tsopano Isaka atabwera, nyamata wang'onoyo, anali atafika pafupi usinku wa zaka 12, zina zotero, Mulungu anapanga maestro awiri Abrahamu, iye anamuyesa kale iye, wa zaka 25 tsopano. Ndiye iye anapanga maestero apawiri. Tsopano iye anati, Abrahamu, ine ndifuna kuti utenge mwana wamwamuna uyu tsopano, mwana wako umodzekhayo, ndipo umutengere iye ku phiri limene ine ndikusonyeze iwe pano masomphenya awa, ndipo ine ndikufuna iwe umutengere iye kumeneko, ndikukamupereka iye kwa nsembe. Ndipo iye anati, iye sanakane konse kuchita zimenezo. Iye anangodzuka mawa wotsatira, mbuye atatha kuyankhula kwa iye, anakwera mphongolo za zing'onozo, ndipo anatenga nkhuni zina ndi zinthu, ndipo anazigawaniza izo, ndipo ananyamuka ndi mphongolozo. Iye anayenda masiku atatu, ndipo kenako anafika pamalowu. Iye anayangana kutali pa mtunda wautali, atatha kuyenda masiku atatu. Tsopano, apa ndi pamene Abraham anali. Ndi ulendo wa masiku atatu. Ndipo pamene munthu nthawi imeneyo analibe mapaza mafuta monga ife tili nawo lero, ndipo munthu wa mbali yense akhoza kuyenda mayilosi 25 pa tsiku. Mukona, kodi iye anakafika kuti uko munkhalango imeneyo? Ndipo iye anati, tsopano inu mudikire apa, ine ndimakonda izi za Abrahamu. Iye anati kwa ntchitowo, anati, inu mudikire pano ndi mphongolo, ndipo ine ndi mwana wanga, tipita kutsidyako kukapembedza, ndipo ife tidzabwerera. Kodi iye akachita motani zimenezo pamene iye anapita uko kuti akamuphe iye? Mulungu anamuza iye, anati, pita uko ndipo ukatenge moyo wake. Koma kodi Baibulo linanena chiyani? Maroma 4, Abraham anadziwa kuti iye anali atamulandira iye monga mmodzi wochokera kwa kufa. Ndipo anali wokakamizika kwa thunthu kuti Mulungu anali wothekera kumudzutsa iye kwa kufa kuchokera kumene iye anamulandira iye ngati chithunzi. Mukuona? Anati, inu mudikirire apa. Momwe izo zingakhalire, ine sindingakhoze kukuzani. Kodi inu mungaganizire za mlongo uyo ali ndi mwana mmanja mwanu ndi amayi yakhala muchikuku? Nyamata wang'ono pamenepo adadi chakuno, ine sindikudziwa momwe iye ati achitire izo. Ine sindikudziwa basi momwe iye ati achitire izo, koma iye achita izo chifukwa iye analonjeza kuti iye akanadzatero pamaziko akuti inu mukhulupirira izo. Iye amachita izo kwa ena. Mukuona? Nyamata uyu ndi ine, nyamata uyu ndi ine, tidzabwerera. Mwaona? Inu mudikirire apa, ndipo ife tipita tikapembedze. Ndipo iye anayika nkhuni pa Isaki wang'ono choyimira cha Khristu atanyamula mtanda wake anapita pamwamba pa phiri. Ndipo Isaki wang'ono anamba kukayikira. Ndipo iye anati, Atate. Iye anati, ndine pano mwana wanga. Iye anati, bwanji guwa ndili, moto ndi uwu, apa pali nkhuni, koma ali kuti mwana wankhosa wansembe. Mvetserani mawuwa watsopano ochokera pakamwa pa Abrahamu. Mwana wanga, Mulungu adzadzipezera yekha mwana wankhosa wansembe. Izo zikutanthauza kuti nsembe yoperekedwa ndi Mulungu, Yehova ire, mwana wankhosa operekedwa ndi Ambuye. Ndipo pamene iye anamumanga manja ake ndi kudzamuyika iye pamwamba pa paguwa, lingalirani momwe iyo inali nthawi tsopano. Atatha kumuyembekezera iye kwa zaka 25, ndipo Mulungu anamupanga iye mupangitsa iye kuti awononge chinthu chokhacho chimene anachichitira umboni kwa zaka zonsezo. Iye anali chitonzo pakati pa anthu ankamuseka iye. Ndipo apa Mulungu akuti uchononge chinthu chomwecho chimene chidzakupatse iwe chiyembekezo chokhacho chimene iwe ungathe kuti mawu anga akwaniritsidwe mwa iwe. Ine ndikupatsa iwe mwanayo. Iye ali ndi zaka 12 zakubadwa. Iwo onse amuzindikira iye zakupangabe iwe Atate wa mafuko, koma upite ukamuphe mwana wakoyo. Kodi inu mungalingalire zimenezo? Mulungu akungodonetsa ife zilibe kanthu zomwe aliyense anena kapena chiri chonse chosiyana ndi mawu amenewo, muzikana kuyangʼana pa icho. Mbewu yeniyeni Abrahamu imakhulupirira iwo, umuwononge mwana ameneyo. Ndipo Abrahamu anamugoneka iye pamenepo, ine mukhoza kulingalira, akutenga tsitsi lake laling'ono lopiringidzika ndi kulipiringidzira ilo mbuyo kulichotsa pa nkhope yake. Ndipo maso ake ang'ono a brown akuyangʼana mwamba monga choncho, ndipo milomo yake yaing'ono ikunjenjemera, akuona mpeni waukuluwo ukutuluka kuchokera mwa abambo ake. Taganizani za bambo. Anagoneka mutu wake waung'ono mbuyo, ndipo anagokera khosi lake mbuyo kuti iye akhoze kumubaya iye pa khosi ndi mpeni uwu. Oh, mukumvera kwa Mulungu. Zilibe kanthu momwe izo zinkaonekera. Iye anati, ine ndinamulandira iye ngati mmodzi wochokera kwa akufa. Mulungu ndi wokhoza kumuukitsa iye. Anakwezera mbuyo mpeniwo ndipo anayamba. Ndipo mzimu woyera unagwira dzanja lake unati, Abraham, Abraham! Iye anati, ndine pano. Iye anati, chotsa dzanja lako. Anati, ine ndikudziwa kuti iwe umandikonda ine, ndipo ukundidalira ine tsopano. Kuona kuti iwe sunati nkomwe, iwe ukanandipatsa ine mwana wako mmodzi yekhayo. Ndipo basi pafupifupi nthawi imeneyo panali nkhosa ya mphungu itakolekwa ndi nyanga zake mu nkhalango kumbuyo kwake. Ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake mʼbale mlongo. Kodi nkhosa imeneyo inachokera kuti? Taonani, inu muli kumbuyo uko ulendo wa masiku atatu kuchokera kuchitukuko mu nkhalango kumene kumakhala mikango, ankhandwe ndi mitundu yonse ya galaku thengo ndi zirombo ndi zinthu kumbuyo uko zikanakhoza kupha nkhosa imeneyo pakali pano. Ndipo taonani, yali pamwamba pa phiri kumene kulibeko madzi. Ndipo iye anali atanyamula miyala kuzungulira pamenepo kupanga guwa ili. Ndipo nkhosa panalibe pamenepo, koma pamene Mulungu ankafuna imodzi, apo iyo ina ndipo. Ndipo awo sanali masomphenya, yana ibaya iyo, ndipo magazi anatuluka mwa iyo. Iyo inafa. Mulungu anayiyankhula iyo mukukhalapo miniti iyi, ndipo Abrahamu anayichotsapo iyo miniti yotsatira. Mukuona, Yehova ile ambuye adzadzipezera yekha mwana wa nkhosa. Zosatheka kuti nkhosa ikakhale kumeneko. Ngati aliyense akudziwa za nkhosa mu nkhalango muchipululu monga choncho, kumeneko kumene nyama zonse zakuthengo ndi zinthu zolusa kutali uko zikanapha nkhosa imeneyo pakali pano, iyo sikanakhalapo kumbuyo uko. Ndipo apa pamwamba pa phiri kumene kulibeko madzi, kulibe udzu kapena kalikonse pamwamba pamenepo, ndipo iye sanakhale kumene maminiti angapo izi zisanachitike. Ndipo basi mumphindi yomwe Mulungu ankafuna nkhosa imeneyo, apo iyo inapezeka. Iye anayiyankhula iyo mukukhalapo. Chimodzimodzi monga momwe iye anaonekera kwa iye kumusiuko Elohim, yankaso wathupi. Yankaso wathupi kuti abweremo pansi pa dziko lapansi. Kotero iye anangosonkhanitsa kuwala kwa dziko ndi mafuta ndi zina zotero, ndipo anadzalowa mmenemo. Mwaona? Iye ndi Mulungu. Umo ndi momwe iye adza kuchitireni inu. Inu mudakhala osaposera subuni ya phulusa mufumbi. Iye adza ankhulabe ndipo inu mudzakhala pamenepo. Iye adzayitana dzina lanu ndipo inu mudzayankha. Mbewu ya Abrahamu, chiyani a lonjezo limenelo linakwaniritsidwa. Zindikirani, iyo inali nkhosa. Tsopano ngati inu muli ndi utali wa miniti yokha, ine ndikufuna kuti ndifotokoze izi. Inu mukudziwa usiku wina ine ndinazisiya izo zokha. Ine sindinayambe ndafotokoza po izo ngakhale kumpingo wanga. Kumbukirani pamene iye anatsimikizira nsembe imeneyo, anatsimikizira pangano limenelo kwa iye. Kutenga mbuzi yayikazi, anatenga ng'ombe, ng'ombe yayikazi, ndipo anaziganga izo pakati, ndipo anatenga nkhosa. Sobano kumbukirani pamene mbewu ya chifumu ya chikhulupiriro chake, kumbukirani iyo sinali yayikazi, iyo inali yayimuna. Iyo inali yayimuna, lonjezo lakwaniritsidwa. Zindikirani nkhosa iye, iye kuti akakomane ndi mawu. Iye ndi mawu, nkhosa ija osati yayikazi. Iwo anaperekedwa poyamba, kumbukirani Genesis 15. Zazikazizo izo sinali zoyambirira kutsika. Kumeneko iye anatenga nkhosa, nkhosa inali yomalizira. iye nkosa, mau oberegedwa, osati mbuzi ya igazi, bungwe, mpingo. Mugona, osati ya igazi yo, mpingo, koma ya imuna, nkosa. Amen. Ndija chifukwa chake ya nabadwa muepulo. Osati mu December la monga mpingo wa Chiroma, unaigira hizo, siku lobadwa la mungudzua, ndikuliga hilo, ndirake, kuntunda uko pa 25 wa December la. Amene masewera hao, anali kupitirira. Ngati inu matenga ndi munapfunzira mbiri ya gare ya mpingo. Ndipo inu mukumvetsa kuti iwo anayeka izo pamenepo kuzipanga izo. Linali tsiku lobadwa la mulungu wa dzuwa. Dzuwa pamene ilo lima pafupifupi bata. Sipamakhala kusintha mmenemo kwa masiku 5 kuchokera ku December 20 mpaka pa 25. Iwo ama muhika mwana wa mulungu ndi tsiku lobadwa la mulungu wa dzuwa mofanana kunyengerera chikhristu ndi chikunja anazipanga izo disembala iye saka nabadwa pa disembala pa 25 bwanji ndi mapira achipale chofewa kuntunda uko mu Yudea iye anabadwa monga ana nkosa onse iye anabadwa munyengo ya masika ndipo iye angayenera kuti abadwe pansi pa nkosa chifukwa iye anali mwana wa nkosa ndipo nkosa zimakhala epulo ndende yana badwa pansi pa nkhosa imeneyo ndicho chimene iye anali nkhosa ya mulungu ameneyo anali iye kuntunda uko yemwe anatenga malo a Isaki. Amen. Kodinu simukuziona zimenezo ndi zimenezo pamenepo kuonetsera pamondeka mkwatibwi wa mbeu ya chifumu sadzaitanidwa ndi nkaziyo mpingo nsembe ya mbuzi ya ikazi ya chipembedzo.
No, but by
ayi koma mwa iye mau onetseredwa nkhosa pakuti iye ndi mau ndi nkhosa ndiye osaitanidwa iye anati osati oitanidwa dzina la nkaziyo koma woitanidwa ndi dzina lake iye akanadzawatenga anthu kuchokera mwa mitundu osati chifukwa cha dzina la nkaziyo koma kwa dzina lake akanadzatenga dzina lake. Oh my, kodi inu mukuzioperanji izo ndiye wa mitundu akanadzatenga dzina lake nkhosa osati dzina lake mpingo osati nkaziyo koma iye. Haleluya, mbeu ya chifumu idzawaona iwo. Kodi inu simukumuona Malaki folo akufika pokwaniritsidwa kubwezera kubwerera kuchikhulupiriro chapachiyambi mawu a mulungu. Ndithudi anthu inu mukhoza kuona zimenezo, ife sitikuyenera kuti tizipange izo momveka bwino. Musiye chipembedzo chimenecho chizipita. Munthu bwererani kumawu amenewo. Ndipo liwu la tsiku lotsiriza ndi chizindikiro cha tsiku lotsiriza ndizoti zidzawatembenuzira anthu kubwerera kuchikhulupiriro chapachiyambi. Malaki folo ananena chomwecho kubwerera kumawu. Ndipo iye anali mawu osati mkazi iye. Amen. Dzina la Ambuye Yesu mawu otsimikiziridwa tsopano malonjezo mawu amene analonjeza Yohane Woyera 14:12 ntchito zimenene ndizichita inunso mudzazichita. Malaki folo chinthu chomwecho chimene chinanenedwa pamenepo. Ndiponso Luka 17 amatiuza ife kuti masiku otsiriza maonetseredwe a dziko adzakhazikitsidwa ndende basi mudongo solo monga izo zinali masiku a Sodomu. Ndipo mulungu akanadzabwera pansi nkudzaonetseredwa muthupi la munthu ndipo nkumadzadziwa zisinsi za mitima. Yesu anena chinthu chimenecho ndipo icho chikanadzachitika masiku amene mwana wa munthu akululidwa kumapetwa dziko lapansi. Mwaona, si mpingo kujoina ichi kujoina icho ndizo kubwera kwa iye ndicho chimene mbeu ya Abrahamu inapeza kumeneko nsembe yoperekedwa mmalo mwa mbeu yake yenieni nanga bwanji mbeu yake ya uzimu. Amen. Mbeu yake ya chifumu mbeu ya mfumukazi. Amen. Oh, ngati inu mukanango chiona icho kumbukirani ndi chiyani chimenecho ndi thupi ndi mzimu kulumikizana kudzakhala chimodzi. Taonani mu Mateyu mutu wa 3 apa panali thupi mwana wa mulungu wobadwa mwana mwali akubwera pansi kuchokera mu mzindawo anatulukira kupita kwa Yohane Mbatizi ndipo ndi uyo pamenepo atayima mmadzi. Baibulo linati mawu a Ambuye nthawi zonse amadza kwa mneneri ndikulondola uko ndipo Yohane anali mneneri. Iwa anali alibe mneneri muzaka 100 koma apa iye anali nenera atayima pamenepo ndipo iye anali akunenera kuti Yesu akanadzabwera iye anali ali uko muchipululu ndipo anati iye anaona chizindikiro Mulungu anamuza iye kuti chizindikiro chimenecho chikanadzamutsatira Mesiya ameneyo pamene iye adzabwera iye anati iye waima pakati panu pena pake tsopano alipo mmodzi pakati panu yemwe nsapato zake ine sindiri woyenera kumasula iye adzaonetseredwa limodzi la masiku awa ndipo pamene iye adzatero ndiye ine ndidzachepa iye adzakwera iye anapezeka kuti ayang'ane ndipo anaona chizindikiro chimenecho iye anati apa iye akubwera tsopano taonani mwana wankhosi wa Mulungu amene achotsa tchimo la dziko lapansi mlaliki wakale wa Baptist Dr. Davis yemwe anandibatiza ine muchiyanjano cha mpingo wa Baptist anakambirana izo ndi ine nthawi ina iye anati iwe kudziwa chimene chinachitika kumeneko bire ndipo ine ndinati ayi ine sindikutero dokotala iye anati apa pali zomwe zinachitika Yohane anali asanabatizidepo anati Yohane anamubatiza Yesu ndipo kenako Yesu anatembenuka ndipo anamubatiza Yohane ine ndinati ine sindikudziwa za zimenezo chotero ine ndinapitiriza kupemphera za izo usiku ina m'masomphenya apa pali chimenecho chinali mukuona iye sanatero iye sanabatize konse Yesu sanamubatize konse Yohane chabwino chiyani iye anati ine ndiyenera kubatizidwa ndi inu ndipo chifukwa chiyani inu mukubwera kwa ine Yesu anati balola kuti izo zikhale chomwecho penyani maso awiri amenewo amuna awiri akulu pa dziko lapansi apo panali Mulungu apa panali mneneri wake ndipo mawu amadza kwa mneneri ngati mawu ali muthupi iwo adzapita kwa mneneri zilibe kanthu kumenewo ali iwa adzapita kwa mneneri wayenera kutero Baibulo linanena chomwecho ayi ndipo apa pakubwera iye anali mawu pachiyambi panali mawu ndipo mawu anapangidwa thupi ndipo anadzakhala pakati pathu ndipo apa pakubwera mawu kwa mneneri kumeneko madzi momwe kuti akakwaniritse ndi kutsimikizira uneneri wake amen apa iye waima pamenepo ndipo apa maso awiri amenewo akokomana wina ndi mzake mmodzi mneneri ndipo mmodzi winayo mawu ndipo iye Yohane wodzichepetsa pamaso pa iye iye anati ine ndiyenera kubatizidwa ndi inu ndipo chifukwa chiyani inu mukubwera kwa ine iye anati balolani kuti zikhale chomwecho pakuti zikutiyenera kwa ife chikutika kamiza ife mwaona zikutiyenera kukwaniritsa chilungamo chonse Yohane pokhala mneneri ndipo ankawadziwa mawu amenewo chifukwa mawu anabwera kwa iye iye ankadziwa kuti imeneyo inali nsembe ndipo molingana ndi chilamulo nsembe inkayenera kuti itsukidwe isanaperekedwe ndizo ndendende iye anamubatiza Yesu chifukwa iye anali nsembe yakudza iye asanapite ku moyo wake wapagulu iye ankayenera kuti abatizidwe chifukwa nsembe iyenera kutsukidwa isanaperekedwe amen ndipo iye anamubatiza iye ndipo pamene iye anatero iye anapita molunjika kutuluka madzi ndipo anayang'ana mmwamba ndipo anaona mzimu wa Mulungu ngati nkhunda ndi liwu likuchokera kwa iwo linati uyu ndiye mwana wanga wokondedwa mwayemwe ine ndikukondwera kukhalamo Mulungu ndi munthu anadzakhala mmodzi Adamu ndi Eva anali mmodzi pachiyambi ndipo pamene iye anawalekanitsa iwo iye anagwa chifukwa cha mawu iye anaphonya mawu iye anagwa chomwechonso mʼbado wa mpingo uliwonse wagwa monga chomwecho pachifukwa chakutanthauzira molakwika mawu lola wotanthauzira satana uja kuti awatanthauzire iwo kwa Eva oh ndithudi izo sizikanakhoze kukhala zoona ndithudi izi zonse sizingakhoze kukhala izi sizingatheke oh inde ine ndikudziwa ndithudi koma ngati Mulungu anena chomwecho izo zikupanga iwo chomwecho palibepo ayi ndithudi kwa iwo inu muyenera kubadwa mwatsopano inu muyenera kulandira mzimu woyera kapena zimenezo kapena kuwonongeka zindikirani ndipo apa iye anabwera mmenemo Yesu ndi Mulungu anakhala mmodzi iwo analumikizana monga mu Edeni kumeneko Adamu ndi Eva anali pachiyambi mzimu omwewo mayina awo ankatchedwa Adamu mukuona iye anali ziwiri zonse Adamu ndi Eva limodzi ndipo pamene analekanitsidwa kuti ayesedwe chinachitika ndi chani Eva anagwa ndi mawu amenewo anali mawu Adamu anamutsatira iye kuti akamuwombole iye koma iye sanakhoze kuchita zimenezo iye sanali woyenera kumuwombola iye ndiye kenako panadzabwera Adamu wachiwiri kuti adzawombole mpingo umene unali munthunzi ndicho imira. Tsopano motsimikiza basi monga Adamu ndi Eva ankayenera kukhala mzimu omwewo, Kristu ndi mpingo ayenera kukhala mzimu omwewo, utumiki omwewo. Zinthu zimene ine ndizichita inunso muzidzazichita. Inu mukuona chimene ine ndikutanthauza. Wankayenera kuti agwirizane pamodzi thupi ndi magazi ndi Mulungu. Zinkayenera kubwera pamodzi ndi kukhala mzimu umodzi. Ndipo Yesu Kristu ndi mpingo wake ndiwo mzimu umodzi. Mpingo ungakane bwanji chilengedwe? Mpingo ungakane bwanji chinthu chimene Kristu anawawuza iwo kuti adzachite? Ife tingaukane bwanji iwo ndi yeno nkudzanena kuti ndife a Kristu? Ngati inu mukhala mwa ine ndi mawu anga akakhala mwa inu, pemphani chimene inu muchifuna, ndipo icho chidzapatsidwa kwa inu. Ine ndine mpesa, inu ndinu nthambi, ndipo moyo umene uli mu mpesa umapita mu nthambi kukabala chipatso, obala zipatso. Ndipo nthambi iliyonse yomwe sibala zipatso zabwino imadulidwapo. Umo ndimomwe mabungwe ankachitira kuziswa izo, kuwasakaniza mawu ndi kuyamba monga chomwecho. Ndipo wina akuyamba njira iyi, ndipo wina njira iyo, ndipo chinthu choyambirira inu mukudziwa kagulu kakang'ono kochepa kamarike kamabwera umo, ndipo iwo amapeza lingaliro lawo muzimenezo. Ndipo chinthu choyambirira inu mukudziwa ndiye ilo lango kala gulu lalikulu la Babiloni. Iye amangozidulapo izo. Alibe bungwe linayamba laukapo, koma chimene ilo linagwa. Ndipo mmodzi aliyense amene anagwa sana dzabwererenso konse kachiwiri. Ine ndikutsutsa zimenezo kwa aliyense. Inde bwana, inu mukuidziwa mbiri yakale. Zipanakhalepo mmodzi Mulungu mwansanga pamene iwo apanga bungwe, iye amawayika iwo pa alumali. Ndipo izo zimathetsa izo. Iye adzatenga munthu kuchokera kwina kwake kuzibweretsa izo pomwepo ndithudi. Zindikirani mu izi tsopano, yayenera kukhala mmodzi. Yesu anati ndiye moyo umene uli mwa iye udzakhala mu mpingo wake. Ndipo apa pali ndendende zimene iye analonjeza masiku otsiriza kuti moyo umene unali mwa Kristu, umene unali mwa udzaonetseredwa masiku amene dziko lidzakhale mu chikhalidwe cha Sodomu chimodzimodzi monga momwe izo ziliri tsopano. Kodi inu simukuona mbale mlongo? Zikuchita wabwino wanji kulowa mpingo ngati mulibe Kristu mmoyo wanu ndi Kristu kudzizindikiritsa yekha mmoyo wanu? Maona ndi zimenezo tu. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Iye ananena zimenezo. Kodi inu munganene bwanji izo? Ngati izo si choncho, inu mungazinenere bwanji kuti ndinu a Kristu? Inu mukuti mbale Branham, kodi inu mukuganiza kuti mupanga bwanji izo kuti zimamatirane ndi anthu mu tsiku la luntha ili pamene chilichonse chili chipembedzo? Ine ndinamufunsa mkazi osatikale kwambiri, kodi ndinu Kristu muchipatala? Iye anati ine ndikupatsani inu kuti mumvetsetse kuti ine ndimatsa kandulo tsiku lonse. Ngati kuti izo zinali ndi chilichonse chochita ndi Chikristu, ine ndinali, ine ndinapita kukapempherera mkazi wina, ndipo ine dona wina anali atagona pamenepo akudwala. Iye ndi mwana wake wa mwamuna. Ndipo ine ndinati, ine ndinalowa mkati, ine ndinati, dona, kodi inu mutero? Eya. Ine ndinati, ine ndikudziwa yemwenu muli, ndinu akazi a Oliver. Iye anati, inde mbale Branham. Iye anati, ine ndakhala ndikudwala kwambiri mbale Branham. Adokotala sakukhoza kupeza chimene chili cholakwika ndi ine. Kodi inu mungapereke pemphero? Ndicho chifukwa ine ndinakuyitanani inu. Ine ndinati ndithudi mlongo Oliva. Ine ndinati kodi mungadandaule kuweramitsa mutu wanu? Anati dikirani miniti yokha, kokani katani imeneyo. Ndipo ine ndinati chabwino, chabwino. Ine ndinati ine ndikungopemphera, kodi ndinu Mkristu? Iye anati ndife Methodist. Chabwino. Ine ndinati zimenezo sizomwe ine ndinakufunsani inu. Ine ndinakufunsani ngati inu muli Mkristu. Iye anati kokani katani imeneyo. Mwaona, ndiko basi kuonda kwake. Kodi zingatheke bwanji munthu kukhala ndiko kuda ndi mdima kusiyana kwa zipembedzo wachotsa iwo kumadalitswa Mulungu? Zimenezo zimakhalapo mu zipembedzo zonse. Ndiko kulondola mbale, musatenge kwa mkaziyo, pitani kwa iye. Musatenge dzina la mkaziyo, mutenge lake. Mwaona, mutenge dzina lake. Inu mukuti mbale Branham, inu mupanga bwanji izo kuti zimamatire lero? inu muzichita motani izo?
Iye anapanga lonjezo kuti iye akanadzatero anati musaope kaguru kankhosa. Ndicho chifuniro chabwino cha Atate anu kuti akupatseni inu ufumu. Kuti iye achita motani zimenezo? Iye akadali Yehova Ire, Mulungu akhoza kudzipezera yekha mpingo. Iye ndi wokhoza mwa miyera iyi kuutsira ana kwa Abrahamu. Iye ndi Tudi, iye ndi Yehova Ire.
Inu mukuti kodizo zidzagwira ntchito? Ndizo zoona Mulungu analonjeza izo.
Kodi inu mukuganiza kuti inu mudzakwanitsa konse zimenezo? Ine sindingakhoze, koma iye angatero. Ine ndilibe udindo wowapangitsa iwo kuchita zimenezo. Ine ndili nawo udindo olalikira iwo. Ndi ntchito yake kuti awatsimikizire iwo. Ndiyeyo, ngati ine ndima ndi choonadi, yadzayima nacho icho. Iye wazitsimikizira izo. Ndipo iye adzachita zimenezo.
Inu mukuti ndi ndima woopsa. Inde, ine ndikudziwa kuti ndi ndima woopsa.
Ndipo azibusa onse akupita mu bungwe lalikulu kwambiri ili kuti akaphedwe.
Ndiye inu muchita chiyani za zimenezo?
Zimangondikumbutsa ine zakankhani kakang'ono.
Ine ndikhoza kunena izi ndisanatseke.
Uko mu Carlsbad, New Mexico kuno,
iwo ali ndi mapanga uko.
Inu mukudziwa.
Iwo ameyenera kuti atsikire pansi pafupi mayirosi.
Pansi menemo.
Ine sindinayambe ndazikondapo zinthu zimenezo.
Nthawi zonse zimakhala ngati moro munthaka.
Ndipo iwo unapita pansi menemo.
Ndipo kumakhala ndima
pakati pa usiku pansi kumeneko.
Ndipo pali mtsikana wang'ono uyu wayimirira mwina make monga kanthu kakang'ono ako pamenepo.
Ndipo mchimwene wake wang'ono anali atayima chapa kumbali imodzi ali ndina mulondola yemwe anali kuwatengera iwo pansi.
Kotero iwo anali atayima pansi m'malo a ndimawa.
Ndipo apo panali kuwala pamenepo.
Anali atatsa nyali zonse.
Ndipo bambo uyu basi kwa
namulondolayo anazembera kukwalako.
Ndipo nyamata wang'ono uyu anali kuyenda naye iye akumuyang'anitsitsa
namulondolayo. Kotero
namulondola anafika kumeneko.
Ndipo anatenga switch iyi.
Ndipo iye anango khetemula kuizimitsa switch iyo.
Oh my, kuyankhula za ndima.
Mayirosi kuya kwake pansi.
Inu mukudziwa ndima kwambiri.
Iwe sungakhoze kugwedeza dzanja lako.
Sungakhoze kuona kalikonse.
Ndipo mtsikana wang'ono ameneyo anali kukuwa ndi zonse zomwe zinali mwa iye.
Yanali akungolumpha chokwera ndi chotsika ndi kumakuwa kukuwa mwamphamvu momwe.
Ndipo kukuwa konseko nyamata wang'onoyo atayimirira kumbali imodzi.
Iye anati, oh mlongo wang'ono, oh mlongo wang'ono.
Iye anati, kodi iwe kufuna chiyani mbale wang'ono?
Anati, musachire mantha, pali mwamuna pano amene akhoza kuyatsa kuwala.
Hali mamuna pana amene akhoza kuyatsa kuwala.
Iye ndi Yehova Ire.
Mukona?
Hali mamuna pana amene ali pakati pathu usiku uno. Mzimu Woyera yakhoza kuyatsa kuwala.
Iye ndi mawu. Mamuna pana amene akhoza kuyatsa kuwala.
Ine sindikudziwa momwe iye ati achitire izo.
Si za ine kuti ndidziwe.
Koma iye amadziwa momwe angayatsire.
Iye anapanga lonjezo.
Iye anazipanga izo apo pamene Abrahamu anali ndi mpeni wake pamwamba pakhosira mwana wake.
Iye anayatsa kuwala.
Eya,
yakhoza kuyatsa kuwala kachiwiri usiku uno.
Tiyeni tiweramitse mitu yathu miniti yokha. Mulungu atithandize kuti iye ayatse switch yaing'ono imeneyo mu mtima mwanu.
Abwenzi, sabata ino inu mwaona mzimu woyera waukulu pakati pathu.
Palibe funso kwa izo.
Koma mulole kuwala kwa kung'ono kuyatsidwe usiku uno.
Musati mukuphonye iko mbale wanga mlongo.
Ine ndikuganiza izo basi ndi mutu waung'ono uwapa wa Abrahamu zatsimikizira.
Basi kungozilumikiza izo mbuyo ndi mtsogolo kuyambira ku Genesis mpaka ku chivumburutso zatsimikizira ola lomwe ife tikukhalamo.
Kristu wakanidwa mufuko lathu kachiwiri.
Zivomezi malo osiyanasiyana, Sodomu ndi Gomora, mpingo muchikhalidwe chake,
ndendende kupanga fano la chirombo.
Zinthu zonsezi zachitika monga Baibulo linanena.
Ndipo anthu inu mukudziwa zimenezo.
Mukuona?
Tsopano popanda chokuchitikirani chachikulu ichi ndi Kristu.
Ngati moyo wa Kristu ubwera mwa inu,
tsopano mungoziyang'ana nokha mukalilole wa Mulungu.
Ndipo mungoona ngati inu mungathe kudzizindikiritsa nokha usiku uno.
Ngati inu mukanakhala mukukhala mʼmasiku a Anowa
mu nthawi yachigumula.
Ndi mbali iti yomwe inu mukanazindikirika nayo.
Ngati mukanakhala mʼmasiku a Mose,
kodi inu mukanakhala muli mbali iti?
Ngati mukanakhala moyo mʼmasiku a Khristu,
pamene mipingo yonse inali kumutsutsa iye,
iye ankayenera kuti ayime yekha kunja uko.
Ndi zinthu zimene iye ankazichita chintu choka chinali Mulungu ndi Iye. Ndicho chintu chokhacho ngakhale ophunzira ake onse pafupifupi anamuchokera Iye. Koma mbali iti, basi khalidwe lanu lapano, inu mungakhale kuti inu mudzakhala mbali iti ndi mbali iti yomwe inu mungakhale muli pakali pano, pamene inu mudzamuona Iye kachiwiri pakati pathu pomwe. Tsopano Iye ali pano ndipo akhoza kuyatsa kuwala mu mtima mwanu ndi kungoudzaza moyo wanu ndi mzimu woyera. Ndi angati muno tsopano ndi mitu yanu yoweramitsidwa ndi mitima yanu nanunso mungapemphere ndi ine mphindi yokha. Tsopano Atate akumwamba, ife tikudziwa kuti inu basi simumangobwera pamenepo ndi kudzachita zinthu kusonyeza kuti inu mukhoza kuchita izo. Inu mukuchita izo kwa cholinga. Ndipo Ambuye, sabata ino ine ndamverera kutsogozedwa kuti ndilikire mpaka miniti iyi nthawi yomweyi kuti choyamba iwo adzaona kuti mawu akutsimikiziridwa ndi zoposa funso lililonse tsopano. Ndipo khalidwe limodzi ili Abrahamu, pamene makhalidwe onse mu Baibulo amangirizidwa kumene mwa ilo. Ndipo ife tikuona pamene ife takhala pakali pano, Atate, ndi mawu osweka, koma ndicho chopambana chimenene ndikanakhoza kuchita. Ine ndikupemphera tsopano kuti mzimu woyera waukulu umene uli pano, umene umadziwa chinsinsi cha mtima uliwonse, uyankhule ndi mtima umenewo pakali pano. Chitani Ambuye, yankhulani kwa uyu amene sakanati apite, ngati inu mukanabwera usiku, ngati chitseko chikanatsekedwa usiku, ngati iwo akanafera pa njira popita kwawo, kapena kugundidwa ndi galimoto ndi kufa, kapena kufa kupezeka atafa pa bedi mmawa, iwo sakanakhoza kupulumutsidwa. O Mulungu, chonde musalole aliyense wa iwo apite mwa njira imeneyo. Ngati iwo angojoina kumene mpingo Ambuye, mulole wasachite manyazi kuti atuluke ndi kudzamupempha Mulungu kuti awadzaze mzimu wake kuti moyo wake ubwere mwa iwo. Ngati iwo sanakhoze kumvetsa zinthu izi, ngakhalenso akuphunzira aja, koma iwo anagwiritsitsabe kufikira mzimu woyera unatsanuliridwa. Ndiye iwo anamvetsa izo, ndipo analemba Baibulo. Ine ndikupemphera Atate tsopano kuti inu muyankhule kwa mtima uliwonse, ndipo mulole iwo adziwe kuti mwamuna amene akhoza kuyatsa kuwala ali pa khomo pomwe pa mtima wawo. Ndi mitu yathu yoweramitsidwa tsopano ndi angati muno ati akhale ona mtima kwenikweni ndi kuti mʼbale Branham, ine ndikudziwa kuti ine sindili pa ubale ndi Mulungu. Ine ndikufuna inu kuti mukweze dzanja lanu mwamba, ingoweramitsani mutu wanu aliyense, koma kwezani dzanja lanu. Ine sindili pa ubale ndi Mulungu. Mulungu akudalitseni inu, Mulungu akudalitseni inu. Ine ndikudziwa ine sindili pa ubale ndi Mulungu. Mukuona chimenene ndikuyesetsa kuti ndichite, kupeza kukondereredwa ndi Mulungu chifukwa cha msonkhano waukulu wa machiritso umawa. Ngati nditangokhoza kupeza kukondereredwa ine sindikukhulupirira kuti pakhala chinthu chiti chidzayikidwe, koma chimene chiti Mulungu achiza, ngati ine ndingakhoze kuwapangitsa anthu kuti akhulupirire. Tsopano inu opanda ubatizo wa mzimu woyera, ndipo inu mukudziwa kuti amenewo ndi mafuta. Ngati inu munalibe mafuta munyali, iwo sana lowo imenemo. Ndipo kodi inu munayamba mwamvapo za nthawi yoteroyo mwawepala mmene apresbiteriya achilutera yang'anani pa magazini ya amuna amalonda achikhristu achilutera apresbiteriya ngakhale akatolika akufunafuna kuti awupeze ubatizo wa mzimu woyera mwa mazana. Ndipo ine ndikudabwa ngati amuna amalonda afu gospel awa akumvetsa kuti iwo sadzawupeza iwo. Baibulo linati pamene iwo anabwera anati, tipatseni kwa ena mafuta ano. Iwo anatero namwali wogona. Iwo anazindikira kuti iwo anali nayo nthawi yonseyo kuti atenge mafuta, koma iwo sanachite zimenezo. Chotero pamene mkwati anali pafupi kubwera, iwo anati, tipatseni kwa ena mafuta ano. Iwo anati, ife tangotsala nawo otikwanira ifeni, inu pitani mukagule kwa iwo amene akugulitsa. Ndipo pamene iwo anali atapita, mkwati anabwera. Ndipo mkwati ibwi analowa mkati, ndipo iwo anaponyedwa ku mdima wakunja kuti akauke ndi kudzapeza kuti mkwatulo unali utapita. Ndipo iwo anasiyidwa kumene kudzakhala kulira ndi kubuma nthawi yachisautso ndi kukukuta kwa mano. Mbale wanga Mulungu usikulu, mzanga, ngati inu mulibe mzimu woyera, kodi inu kapena mwatsutsidwa mokwanira kuti mwadziwa kuti inu muyenera kukhala nawo iwo? Kodi inu mungakweze mwamba dzanja lanu mukuti, ndipempherereni ine mʼbale Branham, ine ndikukhulupirira ife tili mukukhalapo kwa Mulungu ndipemphereni ine. Ine ndilibe mzimu oyera, Mulungu akudalitseni inu, tangoyang'anani pa manjawo paliponse, kodi inu mukufuna iwo ndiye. Tsopano ine ndikudziwa kwa ina Methodist ndi Baptist ndiye na otero, pamakhala kutengeka kochuluka kumene kumatsatira uthenga uliwonse. Tsopano kwa ina chitutera, ine ndinali kungowerenga mbiri ya kale ya Martin Luther, limodzi la mabuku ake linalembedwa pa iye, kuno osatikale kwambiri, iwo anati, izo sizinali zachinsinsi kwambiri. Kuti Martin Luther akanakonza kutsutsa mpingo akalolika ndi kupitilira nawo iwo koma kugwira mutu wake pamwamba pazotentheka zonse zomwe zinatsatira chitsitsimutso chake ndipo izo zimachitika pamakhala unyinji wosakanizika ndi chitsitsimutso chilichonse inu mukudziwa zimenezo koma tsopano kumbukirani izo zimangosonyezera kuti amakhalapo weniweni pamene inu muona dola yabodza kapena wina wake akupanga ngati ali ndi china chake ingo kumbukirani kuti ilipo imodzi yeniyeni yomwe inapangidwa kuchokerako ngati si choncho ndiyo yapachiyambiyo mukuona kotero inu mukudziwa kuti iyo singakhale yapachiyambiyo kotero payenera kukhala yapachiyambi ndipo yapachiyambi imeneyo ndi Yesu Kristu weniweni mmodzi yemwe ali pano yemwe akudziwa chinsinsi chilichonse mu mtima mwanu pakali pano ndipo tsopano ine ndikufunsani inu ngati inu munamuona iye ndi kumva maomboni awa a mitundu yonse ya zinthu akuchiritsidwa ndi momwe mitima ya anthu yadziwidwira kudutsa mu sabata ino ndi inu ameneyo ndi iye akuyankhula kwa inu ndi iyeyo ine ndikudabwa ngati inu mungakhulupirire kuti ine kupemphera ndi chifukwa cha inu zingakuthandizeni inu kumbukirani mzimu woyera unaperekedwa mwakusanjika kwa manja Petro Filipo atatha kupita ku Samariya ndi kuwabatiza anthu onse kumusi kumeneko mu dzina la Yesu Khristu komabe Petro anatsikirako ndipo anadzayika manja pa iwo ndipo mzimu woyera unadza pa iwo mukuona tsopano ngati inu mukukhulupirira mu zimenezo ine ndikudabwa ngati inu mungabwere kuno modzi aliyense amene sanapulumutsidwe kapena alibe mzimu woyera abwere pano ndikudzayima pomwe pano miniti yokha kundilola ine ndikupempherereni inu ngati inu mutangobwera kuchokera mkanjira zilibe kanthu komwe inu muli mudzangoyima pano ingoyendani wakuno ndikundilola ine kundilola ine ndipemphere nanu mphindi yokha Mulungu akudalitseni inu tsopano basi aliyense ayimbe tsopano pafupifupi kukopedwa ngati inu mungathe mlongo Downing pano ngati inu mungatero chabwino kodi inu simubwera motsatira pa abale anga Mulungu akudalitseni inu mbale wanga aliyense alichete kwenikweni tsopano akupemphera ikhoza kukhala mphindi yofunikira ikhoza kutanthauza kusiyana pakati pa imfa ndi moyo kwambiri anthu ambiri inu nonse mwakhala muli kuno sabata ino kodi inu mwauona mzimu woyera zomwe iwo wachita sabata ino pakati pa anthu kodi inu simungabwere wopanda Mulungu wopanda mzimu woyera kodi inu mukuti ine ndine wampingo mbale Branham ndizo zomwe si zomwe ine ndikuzikamba ine ndikutanthauza kodi inu mwadzazidwa ndi mzimu wa Mulungu inu simudzapeza konse tsiku loyenera kwambiri kuposa pakali pano pamene Yesu Khristu wazindikiritsidwa pakati pathu bwanji ngati inu mutafa mawa usanafike ndiyeno inu simungakhoze kuitana kodi inu simubwera tsopano pamene iye akuitana uko nkulondola zibweranibe kumatsikira kuno kodi inu simubwera tsopano ine ndikudziwa china chake mu mtima mwanga chikundiuza ine kuti pali wina wake akudziretsa musachite zimenezo mbale musachite zimenezo Mvetserani nzanga, inu mukukhulupirira kuti mzimu woyera kudutsa sabata ino watsimikizira kuti iye akuyankhula pano, tiyeni tione dzanja lanu. Ayenera kukhala wambiri, kapena wochuluka. Ine ndikumverera kumverera kumeneko, mwaona Yesu ali, ali china chake cholakwika apobe. Kuti bwino mubwere mbukirani ine sindingakhoze kukukakamizani nokuti mubwere motsutsana ndi chifuniro chanu koma ine ndikukhulupirira kuti ikhoza kukhala nthawi yake zonse zomwe inu mukuyembekezera mwina zikukonzekera kuti zichitike pakali pano ndipo izi zikhoza kukhala ine ndikuyembekeza kuti sichoncho ikhoza kukhala nthawi yomaliza kuti inu muyitanidwe Kumbukirani, iye sadzamenyera nthawi zonse. Yadzayitana ndiye iye adzatembenuka kuchoka kwa inu osabwerera nsokonse. Bwanji inu osabwera pakali pano, kodi inu simubwera kuno. Ndikudzangodziyimira nokha pamaso pa Mulungu kudzati ine ndibwera ndidzayime, ine ndidzatenga njirayo. Ine sindikuchita manyazi, ine ndi wampingo, koma ine ndikufuna kuti dziko lonse lapansi lidziwe kuti ndine wokonzeka kulandira Khristu. Muntima mwanga nzimo era ine ndikubwera tsopano kuti ndichite zimenezo ine ndakonzeka kuti ndiwongoledwe ndikhale mkhristu weniweni dona weniweni mwamuna weniweni kodi inu simubwera ife tingodikirira kazibweranibe kuno ndikokulondola kuchokera makonde ndi mkanjira kazibwerani kuno mudzangopanga kuima kwanu zanga ine mwina sindidzakuonaninso inu mbali ya nthawi yopambana koma ngati ine sinditero kumbukirani ine ndidzakhala wosalakwa tsopano chomwe chonso khristu iye wadzizindikiritsa yekha ndi inu inu mudzamuona iye akuchita chinthu chomwecho mukanthawi kochepa chabwino tsopano bwerani kuno dzatengeni mayimidwe anu bwanji inu mukuti bale Branham inu mukundiweruza ine ayi ine sindikutero ine ndikuweruza kumverera uku komwe kuli mwa ine mwaona pali china chake mkati muno chikuti oh alipo enanso palinso ena wochuluka mukuona tsopano inu mukuti chabwino ine ndajoina chalichi bale Branham ndine wachipentekoste ine sindikutero ine sindikunena zimenezo nzanga Ine sindikufunsa zimenezo komwe. Ine ndikufunsa kodi inu muli nawo moyo wa Khristu. Ndipo inu mukuti bale Branham ine ndinayankhula malilime zimenezo ndi zabwino. Koma zimenezo sindizo panobe zomwe ine ndikufunsa. Inu mukuti bale Branham ine sindinabwereke kwa aliyense. Zimenezo sindizo apobe zomwe ine ndikufunsa. Kodi moyo wa Khristu uli mwa inu. Usazitenge mopeputsa nzanga. Usatero. Usachite zimenezo. Izo zidzakhala pamene iwe. Pamene imfa idzakukantha iwe. Idzakhala nthawi itatha pamenepo. Usachite zimenezo. Chonde usatero. Sobano ife tinawo ambiri pano pakati pano ine ndiyenera ndipereke malo pang'ono kwa inanso ine ndiwapempherera awa ndiyeno kuti ife tidzakhoze kulowa mkati kudzalowa mchipinda umo kuti tibwere tidzake manja pa iwo kulandira mzimu woyera ndiyeno ndiwapempherera awa pakati pano inu muweramitse mitu yanu mphindi yokha atate athu akumwamba apa pali iwo amene awerama apa amene ali amuna ndi akazi iwo ndi anthu amuyaya iwo iwayenera zipita ife tikudziwa zimenezo ndipo tikuona zivomezi zimenezo ndipo dziko m'malo omwe ilo lilimo tsopano ndikumuona Khristu akubwera kwa ife ndikumachita zinthu zomwe iye akuchita ndikuona uthenga mawu akutulukira kumeneko ndiyeno nkumuona iye akubwera kuseri kwa iwo ndikudzawatsimikizira iwo kuti ndichoonadi akudziwa chinsinsi chilichonse cha mtima ndipo anthu awa tsopano abwera kutsogolo kudzapanga kuima iwo sakanakhoza kuchita izi mwaiwo eni iwo abwera chifukwa iwo anatsogozedwa kuti abwere ndipo atate ine ndikupereka pemphero kwa iwo pomwe pano osati kokha chifukwa chachipulumutso chawo kuti apulumutsidwe koma iwo akhoze kudzazidwa ndi mzimu woyera perekani izi ambuye mulole modzi aliyense amene waima pano adzazidwe ndi mzimu ndipo mulole kuchokera pano pabwere chitsitsimutso kudutsa dziko lino chimene chiti chidzagwedeze gulu ili ndi dziko lonse lozungulira Perekani Zambuye, ndipo mpingo uliwonse ndi Methodist, Baptist, Presbyterian, mpingo wa Kristu, Lutheran, chilichonse chimene chingakhale, mulole mubwere chitsitsimutsa Ambuye, mwa anthu awa, akubwerera kwawo ndi mzimu woyera weniweni, ukuonetsera Mulungu mioyo yawo. Perekani Zarate, iwo ndi anu tsopano, ndipoine ndi kuwapereka iwo kwa inu. Tsopano ife tiwatengera iwo mkati ndi kuyika manja pa iwo Ambuye, kuti wakhoze kulandira mzimu woyera. Mudzina la Yesu. Tsopano pamene ife tonse tili ndi mitu yathu pansi, ine ndikupempha gulu ili tsopano ndimutsatire bambo uyu pomwe apa pambali yanu kuti iye afike ife tifikenso kwa inu kuno mchipinda. Ife tili nawo malo apa oti inu mugwade pansi, ife tibwere tidzake manja pa inu kuti inu mulandire mzimu woyera. Ndipo ngati inu mukudwala, inu muchiritsidwa, ndipo basi chilichonse chimene inu mukuchisowa, pitani pomwe pano tsopano. Ife tikhoza kulowa mkati ndi inu. Alipo ambiri omwe ayenera kubwera, koma iwo ali pafupi, alibe malo oti iwo adzayime. Ife tikungofuna kupanga holo iyi pawiri, kulondola, pitani mkati umo, kwa iyi, mbali chapa, uko kulondola. Mulungu akudalitseni inu. Tsopano kwa onse a inu pano tsopano pamene wakutuluka kunja bwanji inu musunthire pamwamba pomwe pano tsopano aponso kwa pemphero. Ndipo ife tidzadzitse malo ano kachiwiri kuzungulira kuno tsopano. Ife tikupita mmenemo kuti tikalandire ubatizo wa mzimu woyera. Ife tikulowa mkati. Titatha kuona kuzindikiritsidwa kwa Ambuye Yesu kuja pano patsogolo panthu sabata ino ndi kudziwa kudutsa mthunzi wakukayikira kuti ameneyo ndi iye pano. Tsopano kumbukirani mzimu woyera womwewo Yesu yemweyo amene akanati andiuze ine chomwe chinali vuto ndi anthu amenewo, kumene iwo anali, kumene iwo anachokera, chimene chiti, chidzawa chitikire iwo, ndipo inu mukudziwa izo, sizinalepherepo nthawi imodzi, ndipo izo, sizidzatero konse, mzimu woyera womwewo, nanduza ine kuti ndichite izi, uko nkulondola, ine ndikuchita izo mwa utsogoleri wa mzimu woyera. Tsopano pamene ichi mwansanga pamene gulu ili lituluke mchipinda china ichi apa, ife tisanapite kumeneko, ife tikufuna kuti inu mubwere tsopano. Inu pano bwerani, sungirani mwamba mbali tsopano, nonse a inu pano pamene mukufuna ubatizo wa mzimu, kodi inu simubwera pakali pano? Yendani chokwera mbali iyi. Mulungu akudalitsa iwe nyamata. Ndipo ngati ena a inu mukudwala, ndipo simunadzazidwe ndi mzimu woyera, bwanji osabwera mudzamulandira Khristu. Mumulandire iye, ndiyeno inu muima bwino sikuno. Ndiona uyu anangokanthirira pansi ndi iye wakudzika kwambiri moti iye sakanapirira izo. Iwo akumuthandizira iye kuchipinda. Kazibwerani tsopano inu, wotsatira wa inu pano tsopano, pali malo ambiri amene ayima mozungulira tsopano. Kazibwerani kuno, ina amene muli mamembala a mpingo, a Methodist, a Baptist, ife siti kukupemphani inu kuti vetserani abwenzi, ine ndikudziwa iwa kuti Pentecoste, iwa anapanga bungwe chipentecoste. Ndizo zolakwika. Pentecosti ndi chokuchitikira. A Methodist amachipeza icho, a Baptist amachipeza icho, onse iwo amachipeza icho. Pentecosti si bungwe, ndi chokuchitikira. Ndipo ngati inu simunakhalepo nacho chokuchitikirani cha Pentecosti, bwerani mudzilandire icho tsopano. Kumbukirani ngati inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wake, neneri wake, kumbukirani ulipo ubatizo weniweni wa mzimu woyera. Pakati pomwe pazotentheka zonse ukadalipo obe mzimu woyera weniweni, moyo weniweni, inu mubwere mukhulupirire izo pakali pano. Kodi inu simubwera pamene ife tikuimba imodzi yokha ndine zina ziwiri za nyimbo iyi kuchitira kuti ndikhoze kukhala wotsimikiza kuti moyo wanga wayera pamene ndizichoka mu mzinda uno tsopano. Magazi sakhala pa iwo, ine ndikudziwa yakuyankhula kwa ena bwanji inosabwera. Mulungu akudalitse iwe nyamata wang'ono. Mulungu akudalitseni inu nonse mwayima pano tsopano. Bwerani kuchokera mbali iliyonse ya chipindachi, kunja, mkati, makonde, kulikonseko. Kazibwerani mpaka m'musi tsopano, pansi pomwe apa. Dzatengeni malo anu a Khristu, musachite manyazi ndi iye. Ngati mukanati mukufa, bwanji ngati inu mukanamva mtima wanu ukudumpha pompano. Ndipo kumbukirani mmodzi uyu amene akuyankhula kwa inu, iye wagwirizira mtima wanu dzanja lake, yakudziwa chinsinsi cha mtima wanu. Ine ndikunena izi mu dzina la Ambuye. Halipo ye nambiri pano ati ya bwere. Bwanji inu simu kubwera inu mkuti kwa dindi ine mbale Branham. Inde ndi inuyo. Ngati inu simu liwa tisimi iza. Osati muzengereze ai. Ndiko kulondola, kukolola, kwatsala pang'ono kutha, kazibwera nibe, tsiku lina zidzakhala nthawi itatha, musadikirire ola lina, miniti ina, tsukani, ndiko kazibwerani, mnyamata, umubweretse benzira ako la chikazi, umubweretse benzira ako la chinyamata, amai, abweretseni abambo. Kazi bwerani pakati pano aliyense ndona wangono nyamata aliyense mwenu muli bambo wachikulire mai wachikulire kazi bwerani izi ndi zimenezo ngati ndinu okalamba mukumbukire zimene ine ndakusonyezani inu pogwiritsa ntchito baibulo inu musinthidwa ngati inu muti mungovomereza mbeu ya Abrahamu. Tieni tuwedamitse mitu ya tutsopano. Ambuye Yesu, o Mungu, ufufuzeni ntima uliwonse, mufufuzeni aliyense, nzimo era wa ukuru. O Mungu, mulole izo, zisakale pachade kwa izi, ngakale muntu mmodzi, mulole moza aliyense ambuye, apulumutsidwe, musalole mmodzi wa iyo, asochere ambuye. Ine ndi kwatenga iyo, mudzina la ambuye Yesu, kwa chifukwa, changale za korona wa ambuye wanga. O yemwe kukhala kwake kuli pano tsopano, lawira moto lalikulu, likuyendayenda, kudutsa mchipindachi. Ndikusesa pa mitima ine ndikupemphera Mulungu kuti mtima umenewo dzatule maunyolo amenewo ndikuuka ndikubwera mokoma kwa Yesu Khristu kudzati Ambuye zonse zomwe ndiri ndiri pano nditengeni ine ndipo mundiumbe ine Ambuye munyumba yanu yaikulu youmbira ndipo mudzidzaze ine ndikundipanga ine mwana wamamuna kapena wankazi wa Mulungu perekani iza Ambuye mulole izi zikhale chomwecho. Wow. Amene ife tikupitiriza kuimba ndime ina mutero inu ndiye ife tiyenera kuti titseke tsopano mwansanga chifukwa ife tiyenera kuti tifike kuno ndiye na onsewo. Bwerani tsopano, bwerani pompano, simutero inu, Mulungu akudalitseni inu okondedwa. Mkamwa mwamakanda iye amalandira matamando. Uyo ndi iye akukuita nani inu akuyankhula kwa mtima wanu ndikudabwa ngati ndili ine ngati pali kachidutswa kamodzi kakukayikira bwerani. Tieni tiweramitse mitu yathu tsopano pamene awakukonzekera tsopano pamene inu mwayima apa ingoyang'anani pansi inu mukukumbukira inu mumabwera mukunena kuti kugunda kwina kwa china chake mkati mwanu kumakuwuzani inu kuti pali china chake cholakuyika mmoyo wanu ine ndikusirira mayimedwe anu kumbukirani Yesu anati ngati mudzachita manyazi ndi ine pamaso pa anthu ine ndidzachita nanu manyazi pamaso pa Atate anga ndi angelo oyera koma iye amene ati adzandivomereza ine pamaso pa munthu iye ine ndidzamuvomereza pamaso pa Atate anga ndi angelo oyera ndipo tsopano alipo anthu angapo kumbuyo kuno tsopano omwe ali okonzeka kuti agwirizane nafe tsopano mupemphero kuti inu mudzapulumutsidwa ndi kudzazidwa ndi mzimu oyera ingomuzani iye kuti inu mukupepa pesa chifukwa cha zomwe inu mwachita ndipo inu mukhala mkhristu kuyambira tsopano mwachinso mochake ndipo inu mukufuna ubatizo wa mzimu woyera umene uti ukutsogolereni inu mu ulendo wa moyo Atate akumwamba iwo ndi ngale kwa korona wanu iwo sakanakhoza kubwera kupatula china chake chita wachenjeza iwo ndipo inu munati alibe munthu angakhoze kubwera kupatula Atate anga atamukoka ndiponse amene Atate andipatsa ine adzabwera ndipo apa iwo akubwera mwachina chake chikuwauza iwo kuti abwere Ndiye inu, mbiyamba nchito ambuye, ine ndikupemphera kuti inu, mwitsirizitse iyo usiku uno mwa iwo, mbuye, wapanga iwo anamuna ndi akazi a Mulungu. Perekani izi, mulole mmodzi wa iwo asatayike, ine ndikuwapereka iwo kwa inu tsopano, ngati zikho za mawu anu, ndikukhalapo kwanu, mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Tsopano bwererani mchipindamo mpaka ife tikonze kufikira kwa inu, mupite kumanja apa. Othandizira akutsogolerani inu mukamabwerera ndipo tsopano ine ndikudabwa ngati ogwira ntchito pano angabwere awatsatira wankati antchito ambiri ochokera ku mipingo ina inatumika amene mukufuna kuti mubwere mmenemo ndife tsopano kuti mukafufuze ngati izi zachitika molondola kapena ayi inu bwerani mubwerere nafe ife bwerani mudzabade ndi anthu anu kuti iwo alandire mzimu woyera modzi aliyense mubwere limodzi ndi inu atumiki aliyense sawa inu, a Methodist, a Baptist, a Presbyteria, zilibe kanthu kuti ndinu ndani, kazibwerani, inu mukuyitanidwa, mubwere ndi anthu awa. Ndipo inu antchito othandizira ochokera ku mipingo yosiyana-siyana amene mumadziwa kupemphera ndi anthu, zayikeni manja pa iwo, bwerani tsopano, awa ndi apo ayikidwa m'manja mwanu. Iwo ndi zikho za mawu kodi inu simubwera tsopano nthawi ino antchito anu ndi kudzapanga njira yanu yobwerera ife tisanasinthe msonkhano pano kwa miniti yokha bwerani tsopano dzaloweni mkati izo nzabwino bwererani mchipindamo muli malo ambiri kumbuyo uko tsopano mubwerere kumbuyo uko ndipo mukachite zonse zomwe inu mungathe kuti muwathandize anthu okondedwa awa kumeneko Yesu wawabweretsa iwo iye wawakokera iwo mukhola la uthenga tsopano inu muwatengere iwo kumbuyo uko ndipo tiyeni ife tipemphere limodzi nawo kuti Mulungu amudzaze mmodzi aliyense wa iwo ndi mzimu woyera tsekani zitseko mukhale pomwepo mpaka izo zitachitika iye analonjeza kuti iwo akanadzachita izo ndipo iye analonjeza zimenezo ndipo iye adzasunga lonjezo lake iye ndiwoona basi kulonjezo lake monga kuti aonekere pano pamaso pathu mbuye adalitseni iwo atumiki kodi muli pano alaliki anthu wamba amene ali ndi chidwi ndi kupenyerera kapena kuwatenga anthu kuti alandire mzimu woyera malo anu antchito tsopano pitani nawo iwo kaimene ndi anthu anu inu amuna ophunzitsidwa bwino muti ndi mzimu woyera ndipo inu akazi ophunzitsidwa bwino amene mukudziwa chimenezo zikutanthauza inu mukhale ndi alongo amenewo kumbuyo uko kumenewo ali inu amene mukudziwa choti muchite kakhaleni nawo iwo kumbuyo uko tsopano pakali pano ndiyo nthawi ya inu apa ndi pamene malo anu antchito uwu ndi mtundu wanu Tsopano kuti muzipita Mulungu akudalitseni inu uko mkulondola ingotengani malo anu ndi kupita mmenemo ndi iwo ndi kukakhala pamenepo ndi kukhala wotsimikiza kuti izo zachitika ndi kuchitidwa molondola kukhala pamenepo mpaka ino mutaona kukoma kwa Khristu mwaliyense wa iwo Mulungu adzakulemekezani inu chifukwa cha zimenezo amen ndi amen Oh, ine ndi makonda zimenezo, tangoonani amene analowa kumbuyo uko. Kudalipo mmodzi wina muno yemwe sanalowemo amene ayenera kulowamo ngatalipo. Kodi inu mungadzuke ndi kuwatsatira ntchito wothandizira wa kukalowa mkatimo chitani zimenezo mutero inu ngatalipo mmodzi muno yemwe sakumverera kuti muli basi pamene inu muyenera kukhala tsopano kumbukirani mʼbale mulongo ine sindingakhoze kuzipangitsa izi kuchitika mwaona mulungu ndi mmodzi yemwe amachita zinthu izi osati ine tsopano ine ndikupemphera kuti mulungu angopereka zinthu izi kwa inu ndikukupatsani inu chokuchitikirani cha ubatizo wa mzimu woyera anthu nonse inu tsopano amene mukuwakonda ambuye yesu ndipo mukufuna kuti mukalowe mkatimo ndikukapemphera kubwerera kuno tsopano ndikukapemphera ndi anthu awa kodi inu mutero zikomwe inu moko mantima kwambiri. Inu mukudziwa pamene ine ndiwaona antchito othandizira kupita ndi anthu, ine ndimakhala, ine ndikufuna kuti ndinene izi za inu anthu pano, zimenezo zimatsimikizira chimene inu munapangidwa nacho. Ine ndapitapo kumalo ngakhale ndi anthu amene akuyenera kukhala anthu odzazidwa mzimu, ndikuona kuyitanira kuguwa kukupangidwa, ndipo bwanji iwe sungakhoze kuwatenga anthu kuti akalowe mmenemo ndi aliyense kuti akapemphere nawo iwo. Mwaona zimenezo zingosonyeza kuti ndi ikabodi mzimu wa Ambuye wachokapo, mukuona. Koma pamenewe uona changu chimenecho ndi moto ndikulakalaka miyoyo ya anthu. Inu mukuzindikira kudutsa sabatayi, ine ndinangotenga nthawi yanga ndikupenyerera kuzindikira za mumtima ndi zinthu monga zimenezo kuti anthu azigwire izo, ndikupeza kuti mzimu woyera uli pafupi, ndiye mkupanga kuyitanira kuguwa kumeneko. Azitumiki inu mukumvetsa zimene ine ndinali kuchita, mwaona kupanga kuyitanira paguwa tsopano pamene iwo akhutitsidwa. Tsopano ma 100 a iwo ali mmenemo tsopano kudalandire mzimu woyera, ndipo ambiri analowa mmenemo ndi iwo kukapemphera ndi iwo. Tsopano ngati pali wina aliyense pano kuchitira kuti ine ndinena izi kuti inu mwaona kukhalapo kwa Khristu sabata ino akudzitsimikizira yekha apa, inu mwamuona iye. Ndipo tsopano kumbukirani kuti palibe magazi ati adzakhale pa ine pa tsiku limenero ngati lili mawa, izo zidzakhala limodzi la masiku awa. Ingokumbukirani ife tidzakayima pamenepo, zilibe kanthu yemwenu muli inu mudzakayima pamenepo muli monse. Nayikidwa kamodzi kwa munthu kufa ndipo pambuyo pake chiweruzo, ndipo ife tidzakayima pamenepo. Tsopano ngati inu simuli wotsimikiza mangwiro kuti inu muli naye Khristu mzimu woyera mu mtima mwanu, ndipo iye akudzitsimikizira yekha mmenemo ndi chikondi ndi mtendere ndi chisangalalo ndi zipatso za mzimu, ndipo moyo wa Khristu ukukhala mwa inu. Ndiye kumbukirani magazi anu sali mmanja mwanga, komanso iye sadzakhala wolakwa chifukwa iye waonekera pamaso panu, ndipo wadzionetsera yekha apa ndendende ndi malemba. Ndi angati achitire umboni zimenezo pokweza mwamba dzanja lanu, ndikuti ine ndaziona izo sabata ino, ndiko kulondola mwaona. Ndiye ndife opanda cholakwika, ndife opanda chowiringula. Tsopano kudali pali yensa kufuna modzi wina yemwe angafune kuti abwere, kodero kuti ine ndikhoza kunena monga pamene nthawi yanga ikukonzekera kuti ndizichoka pano mawa ngati Ambuye alola, ine ndikhoza kunena kuti ndine mfulu kumagazi onse kuchitsitsimutso chimenecho. Ine ndinachita mwakukhoza kwanga kwenikweni Ambuye, ine ndikuzipereka izo kwa inu. Tsopano inu basi modzi aliyense. Tsopano ndi angati muna amene akudwala ndi osowa tsopano, ndipo mukufuna kuti mukhale ndi pemphero la inu eni, tiyeni tione inu mukukwezera mwamba manja anu chabwino paliponse mchipindachi. Tsopano ine ndikufunsani inu kuti mundichitire ine china chake. Tsopano kodi ndimokhulupirira? Tsopano ine ndikufuna inu mundichitire ine china chake. Tsopano ikani manja anu pa wina ndi mzake, ingo ikani manja anu pa wina ndi mzake, ndipo tsopano penyani, ine ndikufuna inu kuti mupemphere muzingopemphera. Tsopano kumbukirani anthu onse amene ati adzabwere mu mzere wa pemphero mawa, ayenera adzakhale pano molawirira ndi kudzakhala ndi khadi la pemphero, mudzaligwire ilo mʼmanja mwanu pamene idzafike nthawi ya mzere. Tsopano ngati inu muli naye wokondedwa, ina abale a Methodist, a Baptist, a Presbyteria, aliyense yemwe inu muli, ngati inu muli nawo wodwala amene inu mubwere nawo kumene iwo, dzabwereni kumene mu mzere ndi iwo, mudzabwere kudzatenga inu khadi la pemphero, chifukwa ndiye mudzabweretse khadi la pemphero mu mzere momwe. Othandizira adzalitenga ilo, iwo adzabwera pamenepo ndi kudzapemphereredwa. Ine ndikukhulupirira kuti Mulungu adzachita zinthu zina zazikulu mawa, ine ndikuyembekeza iye ali, ndi chifukwa chake ine ndimayitanira kuguwa kuchita chilichonse chimene ine ndingathe kuti ndipeze kukondedwa ndi iye. Tsopano pamene ife tonse tikuyeramitsa mitu yathu, ndipo inu nonse mukupemphererana wina ndi mzake, tsopano Baibulo linati zizindikiro izi zidzawatsalira iwo amene akhulupirira. Tsopano inu mumupempherere mwamuna kapena mkazi yamwe inu mwayikapo dzanja lanu, pakuti iwo akukupemphererani inu. Mukuona, musadzipempherere nokha, muwapempherere iwo. Ikani manja anu pa wina ndi mzake ndipo mupemphere, ingo ikani manja anu ndiko kulondola. Tsopano mupemphere momwe inu mumachitira mu mpingo wanu. Nenani, Ambuye Yesu, nchiritseni wosauka uyu wokondedwa mlongo, wosauka uyu wokondedwa mbale, aliyense amene angakhale iwo akudwala Ambuye. Ndipo ine ndine wokhulupirira, ndipo ine nditsatira mawu anu. Ndipo mawu anu anati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ngati iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Ndipo ine ndikusanjika manja anga pa odwala, munthu odwala uyu, mʼbale odwala uyu, mlongo odwala uyu. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mutsimikizire mawu anu, ndipo chizindikiro chitsatira. Ndipo iwo achiritsidwa. Ambuye Yesu, ine ndikuwapempherera iwo ndi mipango iyi kuti mu dzina la Yesu Khristu mwana wa Mulungu kuti inu muchiritse munthu aliyense yemwe ali mukukhalapo kwa uzimu. Satana, iwe walephera ntchito iyi, iwaona kukhalapo kwa Khristu, iwo awamva mawu ake, anawaona iwo akuonetseredwa, otchimwa ali mmenemo akufunafuna chipulumutso. Iwe walephera nkhondoyi, tuluka mwa anthu awa mu dzina la Yesu Khristu, wasiye iwo kuti iwe usawazuzenso iwo. Ndipo mulole Mulungu wakumwamba awadzutsire iwo kumoyo kachiwiri ndi thandizira bwino ndi mphamvu. Mulole iwo amene ali ndi makada apemphero asadzachite kubwera mkomwe mu mzere wa pemphero mawa. Mulole Mzimu Woyera ungogunda gululira anthu ndi kuchiza aliyense wa iwo kwa ulemerero wa Mulungu. Sobano pitirirani mbale.